Asikhole mise amakhanda ethu baba wasezulwini siyakubonga kuloko kusungenxa yokuthi usiphendulela umkhuleko lona wesifazane othandekayo bandla elele lapho kuhlizwe kwehlulekile kodwa uNkulunkulu siyakukhumbula ukuhlizwe kokuqala kwake kwenziwe emhlabeni wakwenza wena uqobo uthathe uhlangothi luka Adam ubambo wavala ngci umsiko wase wenza umfazi. Oh baba ngiyakhuleka kulobu busuku ukuthi isandla sakho sizokwehla manje futhi sizokwenza lento enkulu esiyicelayo. Nalaba abanye inkosi lona wesifazane ukuliswa ukucindezeleka kwengqondo bonke abanye onezicelo sibanikela kuwe nje baba ngayo yonke inhliziyo yethu egameni lika Jesu Christu. Amen. Kuyinhlanhla impela ukuba lapha kulobu busuku nokuba nalezi zithemele ezinhle ukuzibuka nokucula okuhle ikhwaya encane eyisimangaliso. Bengicabanga umehluko nje ngibona labo bafana bemi lapho ne abafo ababukeka behlanzekile ukugunda izinwele okuhlanzekile. Bengicabanga izolo ebusuku ngendawo lapho engidlala khona isigejane sezichwanguchwangu zangena ezansi lapho futhi zizama ukugulizisa umfana eswimming ipuli baze babiza ukuthize futhi babakhiphe lapho. Umehluko onje pho ukubona abantwana bemile becula amaculo evangeli umehluko onje pho. Ngicabanga njengoba umfowethu uHenry eshilo lapho lawo madoda nalezo zinele njengoba besifazane befanele babe nazo niyabo lokho kunjalo kubukeka njenge ngibona laba abafana bathi kuba nohlobo lwalezo zinwele baze bafake ngisho lamakama asonga izinwele kuzo phezu kobuso babo. Angazi ngezinye izikhathi ngiyadumazeka kubukeka sengathi kuyisikhathi esiyiqiniso lempendukezelo. Owesilisa uzama ukugqoka izingubo zabesifazane nabesifazane begqoka izingubo zabesilisa kanjalo nabesilisa beyeke izinwele zawo njengabesifazane nabesifazane benezinwele njengowesilisa. Yini indaba ngalaba bantu empeleni na? Ngabe ngempela zona impela izintanjana zokuziphatha kahle kanye nokuhlonipheka kusukile kulesi sizwe nabo laba bantu bomhlaba na? Lesi isikhathi esesabekayo kodwa isikhathi esihle kunazo zonke ezweni kushumayela ivangeli. Ukuba bengingama onqenqemeni lwesikhathi ngaphambi kokuba sibe khona nobaba ukuba wangibuka wayesethi iziphi isikhathi okusukela phansi eminyakeni owungafuna ukushumela kusona bengiyofuna khona manje khona kunjalo ngaphambi nje kokufika kwakhe. Ngibuka laphaya phezu kwezethameli zihlezi lapha phambi kwethu umfundisi ongumngani wami ethaksini izolo ubegibele ihashi. Ngicabanga ngale ndoda nale lona wesifazane nendingi lizi ezicaba emhlane wakhe leli hashi lamjikijela wesilisa. Enye indoda yangibiza ngelokuqala kulokhu kusa ehotela lami yase ithi indoda isesibhedlela iveterans namehlo ayo asazingilazi umhlane wayo ufahlazekile izinso zayo zifuqeleke ngaphandle nenhliziyo yayo seyithi yayihluleke. Futhi lapho ngagoqa phansi kwiphansi lendlu ngamadolo ami uthelefoni ngamthola ngakwelinye ekugcineni ngase ngimkhulekela futhi nanga uhlezi lapho kulobu busuku ehlezi khona lapho. Lobo bekungubusuku bayizolo Bob ungasukuma nje lapho na nansi lensizwe khona lapho. UNkulunkulu uphendula umkhuleko ekuseni ebusuku emini phakathi nobusuku kumbe noma ngasiphi isikhathi. Manje ngingumshumayeli osidina ngokukhulumela futhi kakhulu njengoba bekubiza ngithi ukukuzonda ukuqalisa ngalesi sikhathi sobusuku futhi ngicabange ukuthi ngizoza neno nje ngoba ebusuku kungani sasikhuluma ngapha endaweni ethize ne imizuzu eyishumi nanhlanu emva kokuba ngangikade ngikhona abantu babecosha izindishi futhi bengiqhweba yeka thula ufanele uphume lapha bebhema osikilidi futhi beqhubeka. Kwakungesilo iphutha ledili kwakungabantu ababeqashe kulo kanye nenkosikazi womphathi wajikeleza wayesetshela imanager wathi awu ufanele uphume lapha ngelesishiyagalolunye namashumi amathathu wathi awukufakanga neze lokho esivumelaneni. leli nenekazi kulobu busuku lehlela lapha elihle ngempela nenekazi futhi lathi siqondile ukuthi uyalifuna lathi lithathe nje ngoba ulifunile lokho kwaba injabulo enhle ngakho ngibonga kakhulu ngalokho lokho kuhle kakhulu mfowethu Henry ngiwuthakasela ngempela umusa wakho wakho wokungimemela lapha nalomkhandlu wezikhulu zesonto ngibe nenhlanhla izolo ebusuku yokuba sezansi lapha kwi-Assemblies of God lapho engikholwa ukuthi umfowethu Boone ungumelusi khona ngibe nesikhathi esimnandi ezansi lapho nalelo qembu labantu futhi kusase ebusuku siya ndawo ndawo laphaya angazi ukuthi kukuphi futhi ngomunye umkhandlu wezikhulu zesonto baya kunakekela lokho ngilokhu ngiqhubeka nokukhuleka nje futhi ngiqhubeka futhi cishe yiloko kuphela engingahambisana nakho kodwa manje sibona izinto eziyisimanga ngalolu suku manje ngikhumbula ngesikhathi esedlule ngilapha emhlanganeni wethende ngiyakhumbula ngikhuluma ngakho izolo ebusuku ngezithandane ezincane ezaletha ingane yazifile ukusendla ndawo ndawo enhla lapha bashayela yonke imini nobusuku umama omncane ehlezi edabukile ebambe leyo ngane encane ngezingalo zakhe manje angahle ukuba uhlezi khona lapha manje yiloko kuphela engikwaziyo futhi umyeni omncane abathi ababe babili babanye abathi ababe babili babo futhi babe futhi uthe wangicela ukuthi ngingeze yini indoda yeze njalo emotweni ngayikhipha ingane encane futhi nje bengiyibambile encane efile isikhonkobele isizimo esibandayo ngase ngiqala ukukhuleka futhi ngenkathi ngikhuleka lo mzimba uqala ukuzwakala sengathi wofudumala ngakho nje ngaqhubeka nokukhuleka yaqala ukukhahlela futhi inyakaza ilokhu iqhubeka ngakho ngiqala ukukhala ngayibuyisela kumama wahamba naye buyele ekhaya ngakho bangahle ukuba babengeziwe ngisho namaKristu yiloko kuphela engikwaziyo niyabona lokho kwakumangaliza kodwa engicabanga ngayo kulobu busuku ngazi ibandla elifanayo futhi ngabantu bakithi bePentecostal sifanele sizijintuthe siphume kulokhu ehe yiloko kuphela kanti nendlela kuphela enizokwenza ngayo ingumkhuleko nokulayina ngqo ezweni leNkulunkulu iyona ndlela kuphela esizokwenza ngayo yinye kuphela indlela yoku puma uyileyo ndlela uJesu Kristu nguyena izolo namuhla laphakade lesika lifuna yini ibandla lethu lingene esimweni njengoba asho lapha ya njengasengilandina yinga leso sizathi kade ngicabanga lihlaza kakhulu nginikhabalasela futhi angiqondile ukwenza lokho kodwa angifuni ukubona ibandla lingena kulolo hlobo lwesimo anifuni ukuba kulesi simo wena nokho nifanele nilibethele phansi kakhulu impela nize nilibethele ngezipikili futhi nilenze lihambisane kufanele kwenziwe ngakho manje kulobu busuku nje ngine eminye imibhalo nendikima lapha engifuna ukukhuluma ngayo shana angizukusho sikhathi esithize uyakhathala ngani ngingahle ngiqede emizuzwini engamashumi amathathu futhi nje kwenxike ekutheni ngihlala njalo nje ngikushiyela umoya ongcwele ukuthi nje noma yiphi indlela aholela kuyo asikhalebise amakhanda ethu kade ngomzuzwana nje sikhulume kumqambi ngaphambi kokuba sivule incwadi yakhe Nkulunkulu somandla mqambi walencwadi ngoJesu Kristu siyakhuleka siyabonga ngalokho esesivele sikuzwile kulobu busuku uma besingabe singagcizelela lomhlangano ngokuthi amen futhi siye ekhaya bekumnandi ukuba lapha ngokuba siyazi ukuthi ubunathi futhi baba njengoba sivule lelizwi manje khuluma kithi ngqo ngalelizwi ukuze sazi ukuthi ihora esiphila kulo Uma silazi ihora esiliphilayo khona ke singalilungiselela lelo hora kodwa uma singena ngokuphuputheka singazi ukuthi ini noma kuphi khona ke singazi ukuthi silungise kanjani Ngakho baba sikhulekela ukuthi uzosenza sibone umkhumbi lapho nomnyango uvulwe nomlayezo usibizela phakathi siphe khona ngegama lika Jesu Kristu amen Emibhalweni engcwele ngifuna ukufunda indikimba lapha etholakala ngale encwadini kaLuka ongcwele isahluko samashumi amabili nane ngiziqala evesini leshumi nesithathu bese ngifunda ingcenye yawo futhi bheka ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku bevela emzaneni othiwa iEmmaus ukude neJerusalema amastadiyu angamashumi ayisithupha amastadiyu ubude babekhulumisana omunye nomunye lezi zinto ezehlakeleyo
and it came to pass that while they communed together
kwathi ukuthi besakhuluma uJesu uqobo wasondela uhambisana nabo kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi wathi kubo ndabazini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba ninyukumele na nomunye wabo nguKleofase igama lakhe waphendula wathi kuye wena uyizihambi eJerusalema ungoyedwa ongazazi zonke lezi zinto ezenzekileyo ngalezi zinsuku na wayesethi kubo izinto zini na bathi kuye ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi obenamandla ngesenzo nangezi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke ukuthi abapriesti abakhulu nababusi bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni kepha thina ke besethemba ukuthi nguye oza kuhlenga uIsrayeli kodwa phezu kwalokho konke lokhu sekulusuku lesithathu lezi zinto zenzekile yebo futhi nabesifazana abathile bakithi basethusile abebeyile ethuneni kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi kubo ezithi uyaphila nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshila besifazane kodwa yena uqobo wabambonanga wayesethi kubo oh nina eningaqondiyo neni libele enhliziyweni ukukhohlwa ukuba ningakholwa yikho konke abakushila abaprofeti uKristu bengamelwe yini ukuhlupheka ngalokhu aze wangena enkazimulweni yakhe na
and beginning at Moses and all
futhi etathela kuMose nakuba prophets bonke wabachasisela nibhalweni yonke ukuqondene naye kwangathi inkosi ngeneza lezibusiso zayo ekufundeni kwamazwi ayo manje ngithatha uma ngiyibiza ngendaba ngingathatha ukuthatha lokhu izihlakalo zamanje ezithasiswa isiprofeto manje lokuhlela njalo kungokukaNkulunkulu indlela kaNkulunkulu engaguqukiye ukuphambi asize abantu bakhe ngaphambi kokuba izihlakalo ezithize zenzeke ukuba abantu ngezinsuku zenkosi uJesu babefune kuphela uNkulunkulu futhi bazi nje ukuthi yini eyayizokwenzeka babengeke banqumele uJesu ukufa kodwa isizathu kwakuyiso ngoba imibhalo yayifanele igcwaliseke ngoba amaJuda ayefanele aphuphuthikiswe sonke siyaqonda lokho niyaqonda yini ukuthi lokho kwetshenjisiwe futhi ngawo wona lo nyaka esiphila kuwona unyaka webandla laseLaodikiya lo nyaka webandla wesikhombisa esikuwo manje uhambaze ulusizi uphuphuthekile kanti kawazi kuyafana njengoba abaphuphuthekisa imuva lapho ngenhloso yokwedlulisela umlezo wakho kubantu abakethiweyo wethembisa ukwenza into efanayo namhlanje futhi ukuba bengingasho lokhu ezinhloniphweni nakubo bonke abazalwane bami nodadewethu kuKristu ngolunye lezinsuku omunye uzothi akulotshiwe yini ukuthi lezi zinto zimela ukwenzeka ukuqala na futhi kuzoba yindlela efanayo kwakuyiyo ngaleyo nkathi ngiqinisile ngithi kini usevele ufikile futhi babenze kuye lokho ababekuhlelile ngaye ngingathi bembuza bathi ngani ababhali bathi nemibhalo ithi u-Elias umele ukufika kuqala basho lokho kuJesu wathi usefikile vele futhi animazanga niyabo naloko mhlambe indlela okuyophela ngayo futhi manje sifuna kubeka isikhundleni ukuba sazi ukuthi yini ezokwenzeka kulonyaka esiphila kuwo uNkulunkulu wabele izwi lakhe onyakeni ngamunye okungaka onyakeni ngamunye futhi sifanele siqaphele ukuthi unyaka wodwa ungewelele komunye unyaka ngeke nje kusebenze Sibonelo nje njengoba ngishilo ngikhole ukuthi izolo ebusuku noma ngikhuluma njalo njalo ubusuku nobusuku izindawo futhi ngesinye isikhathi ngenza ukuphawula okwesibili angiqondile ukuziphindaphinda mina kodwa ngithi bekungaba yini siza ngani kuMose kuzama ukushumela umlayezo kaNoah na noma kwakuyosiza ngani ukuba kwakukade kwakuyokwenza kuJesu kuzama ukushumela umlayezo kaMose na noma kwakuyosiza ngani kuMartin Luther ukuqhubeka nomlayezo weKatolika na kwakuyosiza ngani kuWesley ukuqhubeka nomlayezo kaLuther na kwakuyosiza ngani kumaPentecostal ukuqhubeka nomlayezo weMethodist na noma kuyosiza ngani kwiPentecost ukuqhubeka nxa umlobokazi ebizwa na Nebo, siphezulu ngqo esikhathini sembewu, silapha ekupheleni. Manje, uma uhlamvu lukakolo luwela emhlabathini, luhlala lodwa. Njengomgxeki, njengoba ngeze ukuphawula selokhu kuphuma incwadi, cishe ninakho lapha edolobheni lakini kini. Lowo mqambi weJalimane owabhala enye yezindatshana ezigxeka kakhulu, umphiki inkolo. Kusobala aku angimgxeki ngoba angigxeka kanjalo kodwa ngoba ngokuba ngumphiki inkolo incwadi ibingafanele ibe semashelofini futhi wathi uNkulunkulu wayengahlela futhi athi wayengavula ulwandle lobovu futhi akhulula abantwana bakhe bese beka izandla zakhe zivudle esiswini sakhe futhi abone ngale kweminyaka yezikhathi zobumnyama lapho amaKristu datshulwa eba izicucu ngamabhubesi Labo mama nezinele zabo ziciliswa etiyeleni futhi belengiswa eziphambanweni futhi bashiswa lengane yakhe omama abakhulelwe babedabulwa izisu bese begembula ngobulili bomntwana bese bemisa bekudedela kwehle abantu ababefanele ukuba izinceku zikaNkulunkulu Niyabo umbhalo ngokuphefumulelo awusoze uwazi umbhalo njengokuhlala phansi bese ufunda ngeso lezo science yezenkolo nangeso lezemfundo akukaze kusebenze Ngangikhuluma nomfundisi womabhaptisi kuke kudala wathi size sifunde isigceki ngokuyikho size si ngathi emkhandleni wasenayisiya ngaphambi kwalokho babephikisana ngamazwi esigceki asebhayibhelini awusoze walazi ibhayibheli lizokwembula ngokuphefumulela yileyo nto kuphela isambulo uJesu watshela uPetru phezu kwaleli dwala elidwala lesambulo lembula ukuthi ungubani Busisiwe wena Simoni indodana kaJonasa inyama negaza ikwambulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami hayi phezu kaPetru hayi phezu kwakhe kodwa phezu kwesambulo somoya ukuthi ungubani futhi uyizwe uJohane ongcwele oqala ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu amaHebheru 13 isishiya kalombili nguyena izolo namuhla naphakade ngakho ke siphila usukwini lapho ukubonakalisa kwezi likaNkulunkulu kuzofika onyakeni ohlukile kunonyaka wePentecost futhi kunjalo khumbulani nizo ngingumuntu ongafundile kodwa ungeke wayehlula imvelo ngoba uNkulunkulu usebenza ekuqhubekeni kwemvelo njenganje njengoba ngishilo ilanga liyaphuma futhi lishone futhi lihambe emini futhi njengonyaka wesikole bese lifa kusihlwa ukuba libuye livuke ngokuso okulandelayo izihlahla zidedela amanzi azo ehle ngesikhathi sebusika angene ezimpandeni bese ebuye into sahlobo qaphelani walifanisa nohlavu lokakolo umlobokazi isizathu sokuba uNkulunkulu atedela lokho kuhambi kanjalo lelo elihle la ngempela ibandla la ngoqobo elakhiwa ngosuku lePentecost lalikhulela khula selokhu kwaba usuku lePentecost laba ibandla elikhulu lalifanele liwele emhlabeni kulowo nyaka wezikhathi zobumnyama futhi limbelwe njengoba kwenza zonke izimbewu lalifanele life ukuze likwazi ukuvela enguqukweni futhi liveza umuntu wenguquko uMartin Luther Futhi kusukela lapho njengesiqu nje sikakolo siphuma into yokuqala ephumayo kunamadlebe amabili amancane bese ke ulokhu uqhubeka wengeza amadlebe amaningi phezulu kuqhamuka uMartin Luther kwaseke kuba uZwingli futhi kwehle njalo uCalvin futhi lapho beqhubekela phambili ekugcineni uyantshakazeni manje lowo kwakunguJohn Wesley onyakeni kaWesley wawunempova iqathaka kusukela lapho kufika unyaka wePentecost usendele kakhulu njengenhlavu yangempela nje uma ubuka uhlanga kodwa uma uzothatha lowo kolo bese uhluba akukho neyodwa inhlavu kuwo nhlobo yikhoba kuphela owakheke njengenhlavu kodwa ubekelwe inhloso lapho ukukhoselisa inhlavu ukuze uma ilanga liwushaya kanjalo liyowubulala uzofanele uhlale lapho kuze kube isikhathi esithize nakho konke ukuphila kuyasuka ekhobeni lapho kusuka ohlangeni kusuka empoveni kusuka ekhobeni bese kuya kukolo bese kubumba futhi njengoba kunjalo nje phansi emhlabathini manje sonke siyazi nxa kunikeza umlayezo eminyakeni emithathu babumba inhlangano uma benza lokho kubulala khona lapho kwenza izinsuku zikaLuther kanjalo kwenza ngezinsuku zikaWesley kwenza ngezinsuku zikaAlexander Campbell nabo bonke abanye futhi ukwenza ngezinsuku zePentecost impela niyabo ufika endaweni ngabunye ukuba sisitashi futhi bashiyeke futhi abakwazi ukwemukela isambulo sebezinzile futhi nabaya futhi bafela lapho nokuphila kwedlula ngqo kuloko bese beqhubeka ngqo ukwenza ukolo bese kuthi uma kufika ukolo lokho kuphila ukuhambe kwedlula kulowo kolo ukuvuka ukhipha yonke into yebo kwenyukela uhlwitho manje khumbulani lo mlezo waqala kuqala ngokuphilisa kwaNkulunkulu wenza izimangaliso manje uma uNkulunkulu wadedela lokho kwedlule ngebandla elijwayelekile njengoba nje bese sivele sinazo ngaleyo nkathi kwakungesiwe uNkulunkulu uNkulunkulu akadingi ukubukiza akadingi ukwenza lezi zinto ukusibungaza njengoba thina mamelika sikuvamile ukubungaza kodwa ukwenzela kuheha ukunaka kwabantu ukuthi ulungiselela ukwenza into ethize bukeni uqoba ngenkathi efika umprofeti omncane oyisimangaliso urabi umprofeti waseGalile ngani inkonzo yakhe yayimangalisa wayemukelekile kuwo onke amabandla kodwa ngoluye usuku wahlala phansi wathi mina nobaba wami simunye oh hey lokho kwakungaphandle sukani kumfonjalo uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi nibuze igazi layo aninakuphila okukini ngani uyindla abantu didani kumuntu njengalowo niyabo niyabo kwakukhona into eyifanele ilandele leso sibonakaliso niyabo ikhona into eyalandelela ikhoba laluhabamba kodwa manje ikhoba seliyahosheka lifanele futhi kumbulani iminyaka engamashumi amathathu isidlule futhi akusekho mahlelo aphumayo kulokhu futhi ngeke libe khona sisekupheleni kwamahlelo ukolo usuthathe isimo kodwa yini indaba ngokolo manje ningeke ufanele wenekwe ebukhoneni bendodana ukuba uvuthwe ngaphambi kokuba inhlanganisele ikuxoshe manje izihlakalo esizibonayo zenzeka zibonakalisiwe ngokoqobo eBhayibhelini zayo yonke iminyaka sicabanga ukuthi zonke ziphumile emkutwini kodwa aziphumile yonke into yaba njengamashi nezwi likaNkulunkulu manje iBhayibheli incwadi ehlukile kunoma yiphi enye incwadi engcwele ayikho incwadi enjengeBhayibheli ngoba iBhayibheli linguNkulunkulu esimweni sezwi niyabo lihi izwi lingumcabango ozwakalisiwe ukucabanga kukaNkulunkulu kuyalizwakalizwa amazwi akhe ngabaprofeti futhi balo baibhayibheli elisesimweni sezwi noJesu walibiza ngokuthi imbewu futhi noma yiphi imbewu iyoveza inhlobo yayo uma isesimweni esifanele isimo sendawo esifanele manje lencwadi yesiprofeto isho izehlakalo zenkathi ezayo zingakwenzeki manje incwadi iqukethe sonke isambulo sikaJesu Kristu wenezeli kuyo noma ususe kuyo futhi zonke izambulo zifanele zifike ngayo yabo kufanele kube yizwi ngakho abantu bathi ngaba nesambulo yebo siyazi uJoseph Smith waba nezambulo nezinto kodwa sasiphambene nezwi sifanele size ngokwezwi uma sivela kuNkulunkulu ngoba sizoqinisekisa noma sifakazise ubukhona bukaNkulunkulu futhi wazazi ngaphambili zonke lezi zinto ngokwazi ngaphambili kwakhe wamisela wazi phakade kubizwa ngokuthi iBhayibhelini wamisela ngaphambili yonke iminyaka endaweni yayo nawo wonke umuntu endaweni yawo nazo sonke isithunywa endaweni yawo uNkulunkulu udeveli akamkubuzeli ngalutho futhi uNkulunkulu futhi umisela zonke izinto ukuba zenzeke futhi kuhambisana impela nje nezwi lakhe ngakho uma singabona ngezwi lakhe ukuthi nyaka muni nokuthi sikhathi sini esiphila kuzo sizokubona khona lapha eBhayibhelini okwalonyaka esifanele okufanele kwenzeke ngalesi sikhathi manje ezinye izincwadi sithole izinqwaba zezincwadi abazibiza ngezincwadi ezingcwele kanjalo njalo futhi ngifunde iKorani nezinye eziningi kodwa niyabo izincwadi zabo ezingcwele kuphela ziyizinhlanganisela yamasayensi aphathelene nenkambo yokuziphatha zezimilo noma zesayensi yezenkolo kodwa le ncwadi ingumprofeti ingeyehlukile kunoma yiyiphi enye incwadi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu lisho ikusasa lingakenzeki lisho kungakenzeki ngoba lixwayisa kungakenzeki uma uNkulunkulu ethumela noma yini usho futhi wethembisa iBhayibhelini ukuthi wayengeke enze lutho phezu komhlaba aze kuqala kwembulo ezincekini zakhe abaprofeti lowo nguAmose wesithathu isikhombisa futhi uNkulunkulu angekambe amanga uyalembula leyo bekuyindlela yakhe yokukwenza kusukela phansi leminyakeni akaze yahluleke ukukwenza manje siyethenjiswa ngezinsuku zokugcina ukuba lokhu kubuyiselwe akuyi kubakho bakho bandla kungabibikho hlelo iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, amaPentecost awasoze ezimisweni zabo zesimanje ake athathe leli bandla liye kumlobokazi angeka kwenza ayehluleka babambele kakhulu nemphimbo nezo lingena ngezinyelela kanjalo njalo futhi bafela ngqo emikhondweni yabo futhi ngakho uNkulunkulu uyakwazi lokho nokwebula lelizwi obunye uthi awu nginalokho futhi akabusise uNkulunkulu kufana nalokho leyo nje indlela kokungayo ngikathi uJesu efika kokuqala wonke umuntu wayenemfundiso wonke umuntu wayenalokho kuzofanele kube into ethunyelwe kithi ivela kuNkulunkulu noNkulunkulu ukwethembisile yokuyiyona ndlela kuphela ayoyenza ngokugcina leyo phethini yakhe efanayo wethembisa ukuthi thumelela ngalolo suku lokugcina ngokukwama lakho esini umprofeti uphezu komhlaba oyophendula izinhliziyo zabantu zibuye izinhliziyo zabantwana zibuyele ekukholeni kwawo baba babapostoli futhi wethembisa lokho ezwini lakhe uLuka ishumi nesikhombisa neziningi ezinye izindawo akwethembisa kuzo ukuthi ayezokwenza ngalezi zinsuku zokugcina uyoletha lento ezwini eliqinisekisiwe yabo umuntu angasho noma yini kodwa ngaphandle uma uNkulunkulu ehumusha lelozwi yabo manje silokuhumusha kungokwethu sithi kusho lokhu nale iMethodist isho lokhu iBaptist isho lokhu iPentecostal isho lokhu abakamunye basho lokhu abakambili basho lokhu futhi oh hey nakho lapho okhona kodwa uNkulunkulu akadingi umumushi ungumumushi wakhe yena umusha izwi lakho uqobo ngokuliqinisekisa onyakeni elihlosele wona unyaka elinikelwe wona asiphili khona onyakeni wePentecost siphila komunye unyaka niyabo asiphili khona onyakeni weMethodist siphila umunye unyaka siphila phezulu lapho onyakeni womlobokazi ukubizela ngaphandle kwebandla futhi ihlanganiswa ndawonye kwenzela uhlitho lo nyaka siphila kuwo manje ngowami umbono oqotho lelo yiqiniso ngempela Nale ncwadi, incwadi yesiprofetho, amakholwa ayo ayalwe ukuba ayihloniphe nokuthi ayifunde, futhi amkholo umqambi wayo ngokuba onke amazwi alotshiwe phakathi lapho amele afezeke. Yonke into ethengisiwe izofanele ifezeke ngoba inguJesu Kristu onyakeni ngamunye. Onguyena izolo kwakunguJesu Kristu waye kuNoa kwakunguJesu Kristu kuMose kwakunguJesu Kristu kuDavide kwakunguJesu Kristu kuJosefa nguJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade futhi uJesu Kristu phakathi kwabantu bakhe namhlanje enza izinto athembisa ukuthi uyozenza kulonyaka uJesu Kristu. Kodwa ibandla selibe sitashi kakhulu laya kude kakhulu njengoba umfowethu washo njalo lapha na namabandla ethu aseba ngendlela efanayo kuze sibe sithole into ezosinyakazisa sibuyele ezwini. Sazi kanjani ukuthi kuzokwenza na kuzofanele kufike ngokwecebo likaNkulunkulu uqobo? Ngeke kwafika ngomuntu nje, akuzi ukufika ngosomabhizinisi, kungeke kwafika ngamabandla. UNkulunkulu ulendlalile icebo lakhe. Ngakhuluma lapha eShef Report ngolunye usuku ekusakazweni kukazwe lonke esizweni sonke ukuthi ukuzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo ingengantando kaNkulunkulu. UDavide wazama ukubuyisa umphongolo kaNkulunkulu endlini, wayeyinkosi egcotshiwe. Ngani? Walulekana nezithunya zakhe, izinduna zakhe zezinkulungwane namashumi ezinkulungwane kanjalo njalo. Futhi zonke zathi lelo yizi lenkosi. Futhi welulekana nomphristu, lokho kwabumangalisa. Futhi bonke babephefumulele kakhulu, bamemeza benze zonke izenzo zezenkolo ezazikhona. Futhi ngokoqobo babephambene nentando kaNkulunkulu, ngoba kukhona umprofethi ezweni ogama linguNathani, futhi akuzange kululekwe ngisho naye ngakho. Niyabo? Futhi sathola ukuthi akusebenzanga nakuba zaziqotho zizama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo. Futhi ungalokhu uqotho njalo njalo, kodwa size sazi ukuthi senzani. Ulwa nje emoyeni, buyelani ezwini likaNkulunkulu futhi nitshole ukulayiniswa, bese nihamba-ke khona-ke niyazi njengesosha alazi ukuthi lenzeni lize lithole ziyalo zokukwenza. Sifanele sibe amasosha angamaKristu futhi sithole iziyalo ezivela ebhebhelini zaleli hora manje, hhayi isiyalo sayizolo, isiyalo sakuthaku, kodwa isiyalo namhlanje. Yiphi indlela esihamba ngayo? Thola ihora esiphila kulo. Nalezi zihlakalo zesimanje zisheleliswa yithi ngelikhulu ijubane, futhi ngolunye usuku sizathola ukuthi sizoshiywa emuva singenalutho, futhi sibanjiwe sibekwe uphawophawini lwesile ngaphambi kokuba sikwazi. Manje nanokubekezela esinakho ukulindela lokhu ngeziprofetho esithenjisiwe, zonke zifanele zigcwaliseke onyakeni waso. Ngokuba silitshela ngaphambili umqambi anaso ngaphambi kokuba enze lokhu, futhi silindele ukumbona ekwenza, futhi ukuthi sigatshisile siphila kuso. Into efana nekhalende, ubuka ekhalendeni ukuba uthole ukuthi sukululi lonyaka eniphila kulo, futhi nibuka ebhayibhelini likaNkulunkulu ukubona ukuthi nyaka muni esiphila kuwo. Asiphili khona enyakeni we-Methodist, unyaka we-Baptist, siphila unyakeni omlobokazi, ukubizwa sibuyisela kuNkulunkulu ngomkudu athembisa ukukubuyisa kungenwe ngawo, wethembisa ukukwenza. Kodwa njengoba bekunjalo yonke iminyaka, abantu bavumela umuntu babeke umusha kungokwabo kukho ngesenzo ezenkolo, futhi abazi ukukubokholwa ukuqinisekiswa kobuNkulunkulu bukaNkulunkulu kwalo. Lokho ngokuthi ukuhumusha kukaNkulunkulu, hayi lokho kushiwo yimi, ushiwo ngomunye umuntu, kodwa lokho uNkulunkulu akwethembisile nalokho uNkulunkulu akwenzayo kufakazisa ukuthi unguNkulunkulu enza ukuhumusha kwakho uqobo ngezwi lakhe. Banitshela nina amaPentecoste eminyakeni engamashumi amane nanhlanu engamashumi amahlanu edlule oyidla nonyoko ngenkathi bese ngamaPentecoste angoqobo aphuma enhlanganweni futhi ayiqalekisa into futhi aphuma ahamba kuyo. Kwasekuthi njengenje ebuhlazweni bayo babuyela ngqo phakathi kuyo futhi benze into efanayo eyabulala lelo bandla, nabulala benu uqobo ngento efanayo. Akukho okumelana nabantu phakathi lapho, akukho okumelene nakho, yizinqubo zento yiloko okukwenzayo. Ekhaya ngiya ekhaya, angikushumayeli lokhu emhlanganweni wenye indoda, ngizokushumayela umkhondo wenyoka. Futhi ulaleleni uma nithatha amatheyibhu, futhi qaphelani bageja ukubona ukuqiniswa kweziprofetho zezwi likaNkulunkulu ligcwaliseka. Uma labo baphristi babekulungise kahle impela nje ngendlela uMesiya ezofika ngayo, babazi ukuthi kwakuzokwenzekani. Abafarisi babenombono wabo, abasaduzi, oHerodi futhi o babena umbono wabo kodwa kafiki ufika ngokuphambene nabo bonke kodwa impela enanezwi uJesu wathi into efanayo yayilapha ukuba beningazi mina beniyo lazi usuku lwami ukuba benazi beniyo wena uthi awu uMose sino Mose wathi ngani ukuba benikholiwe nguMose beniyo ngikholwa mina ngoba waloba ngami kodwa niyabo ingathi uNkulunkulu wayeqinisa impela ayekwethembisile babenakho ohlobene oluthize lwendlela enesithunzi uJesu ayefanele ukufika ngayo ne iqonde uMesiya uMesiya wayefanele eze ngqo eqenjini labo kungenjalo wayengesuye uMesiya awu kungaleyo ndlela cishe impela namhlanje uma ungaboni ngezibuko zami awubuki inhlobo niyabo futhi leyo yindlela okungayo si leyo yiqiniso siyakuzona ukucabanga lokho kodwa ngokoqobo kuyiqiniso kuma Hebheri okuqala okukodwa uNkulunkulu emandulo waloba iBhayibheli ngendlela yakhe okuqobo ekhethiwe akazange lilobe ngososayensi bezenkolo kanjalo akahumushi ngososayensi bezenkolo Asikazi sibe khona isikhathi ososayensi bezenkolo abake baba nokuhunyusha kwezwi likaNkulunkulu ukumusha kufika kuphela kumprofeti nendlela kuphela esiyoke size siphume ngaso kule ncushunqushu kungokuba uNkulunkulu yasithumelele lo mprofeti impela nje indlela kuphela okuzokwenziwa ngayo ukholiwe kwabhekisiswa nokugcwaliseka niyabo alilotshwanga ngumuntu kodwa lalotshwe nguNkulunkulu alisiyo incwadi yomuntu alisiyo incwadi kasayense wezenkolo liyincwadi kaNkulunkulu eyincwadi yesiprofeti elalotshwa ngabaprofeti futhi yahunyushwa ngabaprofeti iBhayibheli lathi izwi lenkosi liza kubaprofeti impela Lokho kwafanekiswa kahle kanjani pho noma kwabonakaliswa ngokwenza ngenkathi uJesu wayeza emhlabeni noJohane wayengumprofeti wangalolo suku futhi waye profeta bathi uqonde ukusho ukuthi uNkulunkulu uzodiliza izinhlangano zethu ezinkulu lapha nazo zonke lezi zinto na futhi kuzoba nesikhathi lapho amatempeli ethu ethi kungeke kusakonzela kuona wathi kwakuza isikhathi lapho uNkulunkulu ayezokwenza khona umhlatshelo ngewundlu likaNkulunkulu umuntu futhi washo ukuthi wayezomazi uma efika wayesethi wayiqiniseke kakhulu ngomlezo wakhe wathi umi phakathi kwenu ngqo manje futhi anikwazi uphakathi kwenu ngqo futhi anikwazi futhi ngolunye usungenkathi uJesu ephuma uJohane wabuka phezulu wayesebona leso sibona iliso phezulu kwakhe wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe ngawo lomzuzu uJesu wazi ke ukuthi wayengoqinisekisiweyo phambi kwabantu manje wayeyizwi besingakungabaza lokho na iBhayibheli lathi wayeyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu Futhi nangu unandi izwi emhlabeni bukani ngokuphelele uphumela ngo emanzini eya kumprofeti kunjalo izwi njalo liza kumprofeti wakhe ngakho ngeke salilindele ukuba lize kosiyazi bezenkolo ngeke salilindele ukuba lize emahlelweni lizofanele lize ngomkhulu kaNkulunkulu manje asitshela ngaphambili ngawo naleyo yiyona ndlela kuphela liyoza ngayo Niyozondwa lidelelwe linqatshwe uma lifika liphoselwa phandle eceleni nayo yonke into kodwa uNkulunkulu uyokwenza noma kanjani lenqatshwa kuJesu Kristu lenqatshwa kuJohane lenqatshwa ngoJeremia lenqatshwa ngoMose linga leyo ndlela njalo kodwa uNkulunkulu uqhubeka ngqonge indlela ethembisa ukuthi uyokwenza ngayo yebo mnumzane akehluleki neze kulenza ngendlela efanayo Indoda ayibona umbono noma yezwa iphimbo lakhe ayiliqondanga neze ngakho konke ezindabeni zami wayengazi ngoba nje uyithuluzi likaNkulunkulu ngumcabango kaNkulunkulu ozwakaliswe ngezindebe zomuntu umcabango kusobala uyizwi elizwakalisiwe uNkulunkulu wenza ukukhetha kwakhe uqobo ngokukhetha kwakhe kwakho umiselwe ngaphambili ukwenzile kuye yonke iminyaka wabeka indoda yonyaka ngamunye njengathi uMose ngenkathi athi wayezogcwalisa ukutshela uAbrahama uMose wazale ngumntana omuhle akukho ayengakwenza angabinga leyo ndlela wazala ngaleyo ndlela ngoba wazalela leyo nhloso futhi ngakho sitshela ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokho kuye yonke iminyaka uNkulunkulu wenza okwakhe uqobo ukukhetha ngokukhetha kwakhe uqobo ukumisela ngaphambili ukhetha abaprofeti bakhe nezinto okonyaka ulungisa imvelo yakhe imvelo yomuntu indlela yomuntu yokushumayela ukuhlonipha ukhipha isiphiwo sakhe nako konke akwenzayo ngokuhlangabezana nenselelo yalolo suku. UNkulunkulu udala lo muntu bese emthuma futhi umqondo wakhe uqobo njengoba ngishimayile izolo ebusuku siyimbewane yembewane ephuma okhaleni lukaNkulunkulu. Wayazi ukuthi lo muntu wayeyoba lapho ngalowo nyaka ngaphambi kuze kube khona umsuka wezinto ezincuku noma kukhanya kumbe noma yini enye emhlabeni. Ngokuba wena uyimbewane ephuma okhaleni lukayihlo futhi wawukuyihlo nokho uyihlo wayengenanhlanganyelo nawe ngoba wawuphakathi lapho kodwa wawungakwazi naye wayengakwazi kodwa wena wabonakaliswa ukuze wena ukuze ahlanganyele nawe. Futhi wena uzala ngokusha, uzalwa ngokuphila kuphakade, naleso isona kuphela isimo esisoda sokuphila kuphakade, naloko ngokuphila kukaNkulunkulu, zuwi, igamba lesiGreki, zuwi, sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade. Manje uma indodana kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu, wawukuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, kodwa wayazi ukuthi imbhede muni lesikhathi owuzotshalwa ngaso, ngakho manje wenza iwe isidala indodana kaNkulunkulu, indodana ebonakalisiweyo noma indodana kaNkulunkulu ukudibana nenselelo yaleli hora ukuqinisekisa okwangeqiniso nophilayo uNkulunkulu waleli hora umlayezo ophumayo ngalesi sikhathi. Kunjalo wenziwa lapho ngaphambi kokusekelakezwa ukuba kwakunga ukuba wawungekhethanga ngaleyo ndlela akunendaba ukuthi uzama kangakanani ukuzifanisa nawo awusoze wakwenza. Ungalithola kanjani igazi kuthenipu libe lingekho igazi phakathi lapho na? Ingalesi sizathi ngizama ukusho ke abantu becabanga ukuthi sasizimpokolezela abesifazane ngezinwele ezimfishane nabantu bekitshela mayelana nalezi zinto. Uzoyona inkonzo yakho, ngone inkonzo uNkulunkulu uqobo lwakhe ayigcobayo na? Makube kude! Futhi nxa abantu bezwe izwi likaNkulunkulu, nxa ingane ikhulelwe esizaleni sikamama, nxa lelo ngqamuzana elilodwa lokuphila lingena lapho, elinye ingqamuzana lokuphila lakha phezu kwalelo. Akusiyo ingqamuzana elilodwa lomuntu elilandelayo lenja, nelilandelayo lekati, nelilandelayo lenye into, ngokoqobo, ngokuqonde ngqo, isidalo esingumuntu. Futhi nxa umuntu ezalwa ngumoya kaNkulunkulu akajoveli noma yini empilweni yakhe. Liyizwi likaNkulunkulu elimsulwa liqinisekiswa lelo hora. Uthathe izwi likaNkulunkulu eligcwele akafaka izivumo kholo lutho olunye kulo limsulwa ngokumsulwa. Izwi likaNkulunkulu libonakaliswa phakathi kwethu. Bukani ebhayibhelini niyabona ukuthi kukuphi nyaka muni esiphila kuwo ke nxa nibona lezi zinto ezinkulu zibonakaliswa nxa uNkulunkulu ethembisa kukwenza ukwenza njalo. Ekupheleni konyaka nxa ibandla lifika endaweni yokujika futhi lijika lisuka izwini libuyela esonweni nakokwezwe nesono sezwe. Ibhayibheli lathi uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakini. Ngikhuluma izwe lobusuku bengikhuluma ngomhlatshelo onikelwe iwundlu lalifanele libe yizinsuku ezisikhombisa zimele iminyaka yebandla eyisikhombisa. Kwakufanele kungabikho mvubelo etholakala phakathi kwabantu. Kungabikho mvubelo izinsuku ezisikhombisa. Lokho kuchaza ukuthi akukho lutho luxutshwe nalo lingelingenamvubelo njalo njalo. Futhi asifuni izivumo kholo okuvubelayo nezinto ezixutshiwe nathi. Asilifuni izwe lixutshwe nathi. Kuzofanele kube yisinkwa sikaNkulunkulu esingelamvubelo. Izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu elimsulwa okungukuthi umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Izinqubo zethu zamahlelo nemehluko nezinto ufake imvubelo kithi nalokhu nalokho nezwe nefashion futhi oh sekuze kwafika lapho icishe impela iHollywood isezindaweni zonke kuyothi ugcinene kufike kuyoba njengasengilandi ukubizela ealtari kuyoba ngamahloni. Hey njengoba umfowethu wathi ungayitshela kanjani inhlanzi esikepeni na kunjalo. Sifanele sibe nevangeli lishunye iyelo kugcwalweni kwalo namandla kaNkulunkulu ukuqinisekisa lokho ngokwesithembiso salowo nyaka futhi efakazisa ukuthi leyo yintando kaNkulunkulu impela. Ngaphandle kwalokho uyilunga lebandla nje akunendaba ukuthi uzama kangakanani uzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo. Ungahle uye ephathini yesitishi nokuthunga, ungahle uhlale uthembekile njalo ebandleni kodwa ize ithi ibe wane yokuphila kuphakade kwaziwa phakade kuwe ukuba indodana nendodakazi kaNkulunkulu uyokhula ube yinto ekhubazekile kodwa ungabi neze ngeyake mpela indodana noma indodakazi yeqiniso kaNkulunkulu. Kaningi nginikeza indaba yami yokhozi oluncane ukuthi umlimi wasibalela kanjani isikhukhukazi ngesinye isikhathi futhi wayene ngithemba ukuthi akuzwakalanga njengokuthuka okungcwele kini kodwa umlimi wasibalela isikhukhukazi futhi sishoda ngeqanda elilodwa ekubeni nesibani. Ngiyangabaza ukuthi ngabe ukhona yini lapha owaziyo ukuthi kuyini ukubeka isibalo samaqanda okufukanyelwa ukuthi kuqukutheni. Kodwa empeleni wayishoda ngeqanda elilodwa wayengenawo enelo ngakho waphanga isidleko sokhozi lalunamaqanda amabili wayesebeka iqanda phansi kwesikhukhukazi. Iqanda lokhozi selithengisela phakathi kwawo onke amachwane lwaluyinyona exakile lwalungakuqondi ukukhukhuza kwezinkukhu sasingakhulumisi okwalo njengoba lwalufuna ukusizwa lisikhuluma futhi sasiqanda egcekeni lenqolobane futhi ludla egcekeni lenqolobane kwakungesikho ukudla kulo lwaluyichwane ledada phakathi kwawo. Manje-ke isikhukhukazi sasikhukhuza futhi lona lwalungakuqondi laluya ngapha bese ludla lokhu futhi ludle lokho lwalungakuqondi. Ngakho ngolunye usuku umami noma umama njalo kini eningizimi sithi umami. Ngakho empeleni lu umama walo wayazi ukuthi wayenamaqanda amabili futhi linye kuphela lawo elalilapho wahamba wayofuna elinye washaya idingilizi konke wanqamula izwe futhi ekugcineni wandizela phezu kwegceke lenqolobane wayelubonile lapho lulandela leso sikhukhukazi esidala. Watazuluka junior awusiye inkukhu ukhozi lokho kwenzakala kahle nje kulo ngani na lwalulukhozi kwasekuqaleni futhi uma wesilisa noma wesifazane kade ehlezi phansi kwezivumokholo nebandayo inkolo ngegama uma imiselwe ukuba yindodana kaNkulunkulu futhi ebone izwi likaNkulunkulu lishingela ngamandla alo noNkulunkulu eliqinisekisa ulukhozi kwasekuqaleni uyogijimela kulo ngokuqinisekile impela njengoba okubili kokubili kune. Akukho angakwenza ngoba imvelo yakhe impela ithanda izwi likaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ubani omunye uthini. Uma ebona izwi likaNkulunkulu libonakaliswa, undizela kulo ngoba wayelukhozi oluncane. Njengoba beqhubeka ukuba bathi, lwathi, mama, ngizokwenyuka kanjani ngisuke lapha na? Wayesethi, xhuma nje ngizokubamba. Futhi yilento kuphela okufanele uyenze ngokuxhuma kanye ngezinyawo zakho, ugxume kanye kuNkulunkulu, isithembiso sisodwa, Nkosi Jesu, ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Ngiyawukholwa umlayezo wehora, ngiyawubona ukuqiniswa, futhi ngiyazi ukuthi uqinisile. Xhuma ngezinyawo zakho, umama uzokubamba, ungakhathazeki, ulukhozi, uyoba khona lapho ukuba kuthole. Manje siyaqonda ukuthi siphila esikhathini esikhulu kakhulu nesikhathi esikhulu. Kodwa uma amaqiniso alili iBhayibheli amakholwa elibonile lelo liqinisekiswa, khona impela ukuqinisekisa kwalo kungubufakazi obubonakalayo ukuthi uNkulunkulu kulo ngokoqobo. Kungaleyo ndlela ke ukuthi izwi elithindisiwe ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu senza saziwe. Imbewu iyaqhuma futhi bayalibona futhi bayalikholwa. Abanye abakwazi ukulibona ngandlela thize bayohlala futhi balibuke. Niyazi ngishumele kanzima kokwenele lonke lelizwe ukuthi akufanele kube ngowesifazane onezinele ezimfishane ezweni kodwa njalo uma ngibuya sebebaningi. Yini ndaba na? Kukhona kungalungile. Niyazi izwi liyakusho lokho. Wena uthi, awu, lokho akwenzi mehluko. Kuyawenza umehluko. Kukhona umfowethu okahle wathi, ngizokubeka izandla futhi Brendan. Ngiyakuthanda, uyayiyona inkonzo yakho. Wathi, awuna msebenzi wokutshela labo esifazane ngalokho. Wathi, dedela abalusi bakwenze. Ngathi, abakwenzi nokho. Ngathi, manje, wathi, awu, akusiyo umsebenzi wakho ukukhulekela abagulayo nje. Ngathi ngumsebenzi kabani ke na ngabizela ukushumayela ivangeli. Wathi ngizokubeka izandla futhi ngicela uNkulunkulu akususe kuwe. Ngathi ngizodedela mina ngikubeka izandla nami niyabo. Ngase ngithi ngizokukhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokuvula amehlo futhi uzolibona ngakho kunjalo. Wathi ufanele ushumayele abantu bakukholwa ukuthi uyinceku umprofeti kaNkulunkulu. Wathi ufanele ufundise abesifazane ukuthi zithola kanjani iziphiwo nokuprofetha nezinto. Ngathi ngingabafundisa kanjani ongwaqa babe bengakwazi ngisho nokukholwa oABC uqala na yabo kunjalo ngakho ningeke nakwenza lokho nje kukuko yonke kunjalo uma ningena kuzenza izinto ezijwelekile nizizenza kanjani izinto zikamoya na izinto zemvelo impela kowethu dede wethu kungahle kuzwakale njengehlayo kodwa yivangeli iqiniso levangeli kunjalo qaphelane siyathola namhlanje ukuthi abantu kunabantu abaningi abangeli college ngisho nabantu abagcwaliswe ngomoya ngizoninika kukodwa okuzonibinda umbhaphathizo kamoya ongcwele awusho khona ukuthi niyangena hlobo hhayi kulokho akuhlangene ngalutho nomphefumulo wakho lowo ngumbhaphathizo niyabo nanku umphefumulo ungaphakathi phakathi lapha lowo uzovela kunkulunkulu kodwa ke ngaphandle unemizwa emhlani nobuhlani ngaphandle izintuba zokuphuma kowakho uxhumana nekhaya lakho lasemhlabeni ingaphakathi unomoya futhi phakathi lakho nezintuba zokuphuma ezinhlanu unembeza wakho nothando kanjalo njalo izintuba ezinhlanu zokuphumela kulowo moya kumbulali kulowo moya ungabhabhathizwa komoya kaNkulunkulu wangokoqobo futhi ulahle khona kunjalo lowo mphefumulo ophilayo owamiselwa nguNkulunkulu akashoko yini uJesu abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi angikhiphanga yini amadimoni ngenze emikhulu nemisebenzi enamandla ngaprofetha iziprofeti ezinkulu zikaNkulunkulu na wathi sukani kimi nina enenza okubi angizake ngisho anginazi abaningi bayakuza ngalolo suku akaprofethanga yini uKayifasa na waye yidimoni siyathola lapho nalabo bapristi lawo indoda enkulu yayifanele ukuba abaholi abankulu ngalezo zintuku ngokuzithoba nayo yonke enye into kodwa behluleka ukubona izwi likaNkulunkulu uqobo lwalo labonakaliswa phambi kwabo besingathatha nje isikhetshane sabo nginaso sibhale phansi lapha kuthiwani kobhalami na wayeyi wena uthi uNkulunkulu uguqula umqondo wakhe akawuguquli umqondo wakhe ngenkathi ubhalami ephuma njengomprofethi futhi wehlela lapho ubhishophu umshumayeli noma ngabe nifuna kumbiza ngani wayengumuntu omkhulu kodwa ngenkathi ebuza kuNkulunkulu ngokwehlela lapho futhi aqalekise uIsrayeli wayengabathandi kwasekuqaleni nje ngakho wacela kuhamba uNkulunkulu wathi ungahambi bese ke bethuma unesithunzi ngokunye mhlawumbe sobhishophi noma amakhosa noma into ethize ezansi bathi izimfundo eziningi kumboni wabuyela buva wayesebuza uNkulunkulu futhi awudingi ukubuza uNkulunkulu okwesibili uma uNkulunkulu ekusho ukuqala lokho awudingi kulinda lutho uRebeka kalindanga kuba isiyalo sesibili bambuza bathi uzohamba na magasho yena wathi ngizohamba wayephefumulele ngoNkulunkulu ngokugxilile uba ngomunye wezindlovukazi eBhayibheli ngokwenza ukushaya komthambo kamoya kaNkulunkulu owahamba phezu kwakhe ukwemukela kwakuyiqiniso ngokweqiniso futhi wakukholwa manje siyathola uBhalamu sobala wayengaboni waphuma wayesebuka phezulu kwabantu wathi manje umzuzu nje thina singabakhulu abantu abakhulu enhla lapha ninani isigejane sihlakazekile nje niyabo futhi sonke sikhole uNkulunkulu ofanayo lokho kuqinisile bonke babekhole uNkulunkulu ofanayo bonke bakhonza uJehova ofanayo bukani umhlatshelo kaBhalami ama-altar ayisikhombisa inombolo ephelele kaNkulunkulu amabandla ayisikhombisa niyabo izinqama ezisikhombise kukhuluma ngenkosi ezayo ngokavile wayeqave nje njengoba uMose wayeqavile kodwa niyabo kwakungekho kuqinisekiswa kobuNkulunkulu phakathi lapho bobabili babengaba profethi kodwa phansi kwenkonzo kaMose kwakukhona insika yomlilo engaphezu kwemvelo ukukhanya kwakulenga nekamu kwakukhona ukuphilisa kukaNkulunkulu kwakukhona inhlokomo yenkosi ekamu izibonakaliso ezinkulu ukuphilisa kukaNkulunkulu nezimanga nezinto zenziwa phakathi kwabo kwakuyisibonakaliso sikaNkulunkulu ophilayo phakathi kwabantu bakhe ngokavile bobabili babeqinisile noBhalamu wazama ukubonisa abantu futhi abathakathele kukho nini na abambi nje kokufika ezweni elithenjisiwe oluye usuku noma izimbili babeyobe sebesezweni elithenjisiwe kodwa manje ngiyesaba lolu uphawu olunzima ukulwenza ngolunye lwalezi zinsuku ngiyodutshulwa ngalo kodwa ukhumbulani nokho ukuthi amabandla athakathwa yilo mkhandlu wenkolo yobuKristu unithatha unifaka ngqo kuwo ukuba nithini iqembe elifanayo anisiyo iqembe elifanayo Kumani kulezo zinto futhi nahlukaniswe. Impela unjalo liqiniso. Sifanele sidede kulezi zinto kakhulu impela kuyo. Ubhalanga wathi si asidedele abantwana bethu baganane ngoba empeleni sikhole ngunkulunkulu ofanayo. Bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Ungahamba kanjani unkulunkulu ungavumelananga nezwi lakhe na? Ungazenezela kanjani izivumekhole kanjalo njalo emuva ube umiselwe ukungakwenzi noma uyalo ukuba ungakwenzi na? Ungeke wakwenza. Ayikho indlela yokukwenza mfowethu dadewethu. Ungeke wayixubanisa leyo nhlama nokungafakiwe inhlama. Amafutha namanzi ngeke kwaxubana. Ubumnyama nokukhanya ngeke kuxubane. Ukukhanya kunamandla kakhulu impela. Ukhipha ubumnyama nje. Futhi ngakho singeke sakuxuba ndawonye. Kanjalo ngeke waxubanisa isono seze ndawonye. Ngeke waxubanisa ibandla lehlelo ndawonye. Ngeke waxubanisa ibandla lezivumakolo ndawonye. Ngeke waxubanisa izwe nevangeli ndawonye. Kungeke kuxubane. Kumani phakathi kwabo nizahlukanise. Kusho uNkulunkulu, ngiyakunimukela kimi uqobo. Niyakubanga amadodana namadodakazi ami. Ngiyakubanga uNkulunkulu kini. Singeke neze sakwenza zize lezi zinto zibonakaliswe. Nezwi likaNkulunkulu lehora lifakazise ukuthi liyiqiniso. Landelani ezinyatheleni. IPentecoste yingakho uLuda alahla umlayezo wakhe. Wawulahla kanjalo-ke uWesley umlayezo wakhe. Niyabo ukuba ibandla lika West laliqhubekile laliyoba ngamaPentecost ukuba amaLuthela aqhubeka ayoba ngamaMethodist niyabo futhi manje uma amaPentecost eqhubeka futhi abe ngumlobokazi uma nilenga emuva bese nilokhu nibuyele emuva ezweni njengoba nihamba manje niyolahlwa kuyoba yikhoba kuphela nohlanga luyoshizwa niyakwazi lokho uyobuthela ukolo wakhe enqolobaneni kodwa amakhoba uyawashisa ngomlilo ongacimekiyo nakuba lwalungumthwale lwathala ngempela kodwa ukuphila kwasuka kulo masinye lapho nje ukuba yikhasi luyaqhubeka lwaphuma ukwenza enye into ethize kuze kufike emumweni ogcwele futhi kanjalo nebandla liyofika ngokulungisiswa ukungcweliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele ukubuyiselwa kweziphiwo liqhubeke njalo liyongena emfanisweni kakristu obunjiweyo uKristu ngumyeni ibandla lingumlobokazi umlobokazi uyingxenye yomyeni kuyodingeka kube yizwi ibandla hhayi ibandla lehlelo liyoba yizwi ibandla izwi elenze laziwa yizwi likankulunkulu eliqinisekisiwe ubhalami wayengawuboni umehluko umuntu angeke ufaro akawazanga ukulibona nakuba laqinisekisa phambi kwabo ngqo utatani akakwazanga ukulibona utatani uphumela lapho futhi ubone umose futhi wazi waphumela lapho wathi nizama ukucabanga ukuthi yini kuphela esigejanini lonke ibandla lingcwele uNkulunkulu akazange asebenzane nalokho ubefanele azi kangcono kunalokho futhi wathi awu lonke ibandla lingcwele uzama ukuzenza ukuba besizokusho namhlanje isisho sasemgwaqeni okuyiyona kuphela imbokojwane ebhishi nomose wazi ukuthi uNkulunkulu wayemthume ezansi lapho ngalokho wavele wathi nje Nkosi walwela endaweni yomnyango ukuba umnyango wethabenakele futhi uNkulunkulu wathi zehlukanise nayo futhi wabagwinya bonke futhi kubulani isono indlela yasenza ngobhalami ethi bonke bayafana leso sona singaze sithethelele u-Israyeli futhi bukani ake nginimnike isibalo esathusayo ezigidini ezimbili ezasuka eGibhithe ababili babo bangena ezweni elithenjisiwe bonke badla into efanayo bonke besina emoyeni bonke babehlanganyela izinto zonke kodwa nxa sekufika esikhathini esihlukanisewe izwi lenze kwehlukanisa kunjalo nanamhlanje izwi lenze kwehlukanisa nxa sekufika isikhathi wathi ngani lapha sikusondele kakhulu bukani ibhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina imimoya emibili uMathewu 24:24 iyosondelana kakhulu iyodukisa nabakhethiweyo ukuba kwakunokwenzeka lelokho ba libukeka nje lifana impela nokolo kodwa alisiwo ukolo yabo alisiwo ukolo kodwa libukeka lifana nawo nje impela yabo usondele kakhulu uyodukisa nabakhethiweyo nenza ukuhlela nase niwela kulelo hlelo bese noma nkwe futhi nife nokolo waqhubeka ngqo waphumela niyabo kunjalo impela lingumthwali kodwa alisiwo ukolo Kumbulani, ukholo uyilokhu uqhubeka nje ekuvukeni konke lawo mandla kakolo ayonyukela ngqo kukolo lapho uhamba ukwenza inhloko ukuba uphumele kulokho kuvuka okukhulu. Asithethelela neze. Ake sime lapha umzuzwana nje. Ngithemba ukuthi angini bindi. Kodwa bukani ake ngini buzo ukuthize. Ake sithathe lokhu nje sithi isibonelo nje lokhu ukubala kuzoba ngokuqinisileyo. Uma isidoda seduna nesikazi sifika uma nake nazazi izingi lazana zokuhlola okusaketshezi noma kupastelisa kanjalo njalo kwezinkomo niyothola ukuthi okuphuma eduneni kukhipha cishe izimbewane eziyizigidi nokuphuma esikazini kukhipha amaqanda ayisigidi. Kodwa benazi yini ukuthi linye kuphela kuwo elinokuzalela na? Lawo makonyana amancane kumbe noma ngabe ayini kulezi zigidi zezimbewana, izimbewana eziyisigidi ziyoba yileyo mbewana encane eyozisebenzela yona ikhuphukele phakathi kwazo zonke izimbewana bese ziqala ngqo futhi zithole lelo qanda elinokuzalela bese zihuquluzela ziyongena kulo futhi zonke ezinye zazo ziyafa. Enye yazo imisele ukuphila. Ezinye zimiselwe nakuba zonke zifana eyodwa isigidini. Ukuba kebe kungaba ngaleyo ndlela kulobu busuku na kunezigidi ezingamakhulu amahlani ke sithi kanjalo ngiyacabanga amaKristu emhlabeni cishe leso sibalo isibalo esikuleyo ndawo nje. Ukuba uthitho belungafika kulobu busuku ke kwabaphilayo behamba bekungaba khona kuphela abantu abangamakhulu amahlani awu kunalowo abaningi abaswelekayo noma ngaluphi usuku cishe impela abangakwazi ukubabala. Umlobokazi uyohlwitha futhi besiyomangala ukuthi kumayelana nani konke nabantu beqhubeka ngqo beshumayela bethi bathola lokhu noma lokho nokunye futhi bukani ukuthi kudukisa kuni obekungaba yikho. Sithi uma bekungaba yilokho angisho ukuthi yikho angazi angisile igunya lalokho uNkulunkulu ungumahluleli walokho kodwa bukani ukuthi bekungenzeka kalula kanjani kuzo zonke izibalo nezinto ukuthi bekungafakaziswa kanjani. Ukora kakubonanga ngani lokho na? UJathane kakubonanga ngani lokho na? Kwakungani uAhabi engakubonanga lokho na? Inkathi u-Ahabi, inkathi uJehoshafati ehlela ku-Ahabi wathi, Ahabi, sisekhathazweni, uyazi yini ukuthi uNkulunkulu wasinika leli zwe, uJoshua walehlukanisa na? Uyasazi lezi ziqephu zomhlabathi enhla lapha amaSiriya asithathile? Lowo akusiwo yini umhlabathi wethu na? Yebo, abantwana bethu balambile, namaSiriya izitha zethu ondla abantwana bawo, egcwalisa izizwe zawo ngokolo obufanele ube ngowethu. Lokho ngoko mbhalo kuqinisile wathi ungangisiza ukuba ngenyukele lapho bese ngilithatha lelo na. Manje ngezinye zikhathi indoda elungileyo iphansi kokuthonya kokubi iyozinikela kungcono nibhekisise bandla bhekisani ngokusondela ngempela. Manje into yokuqala niyazi uJehoshafati eyindoda enkulu yezenkolo wathi awu sifanele senyuke impela ebandleni lethu sonke singabantu abafanayo kodwa babengesibo abantu abafanayo. Qhabo wathi awu ibandla lethu liyibandla lakho abantu bethu bangabantu bakho impela sizohamba wathi kodwa asibuze enkosini kuqala. Ngakho wathi Ahabi akungabazeki besifanele sicabange ngalokho awu sizo ngabe ukhona umprofethi wenkosi na? Wathi nginekholiji ligcwele bona nginamakhulu amane ezansi lapho abedlula wonke okhona bonke bano PhD LLD babo abaphindwe kabili OLDs nayo yonke enye into eyambisana bonke aba manje kumbulani babengabaprofethi bamaHebheru bevela esikoleni sabaprofethi. Wathi benyiseni yasibezwe manje ngikhona ukuthi kwakunguZedekiya inhloko enkulu phezu kombishopu bonke benyukela lapho futhi wayenokuphefumulelwa uqobo wenyukela lapho wayesezenzela izimpondo zensimbi ezinkulu ezimbili. Wathi uyazi isho kanje inkosi uzothatha lezi zimpondo bese uqhubukusha amaSiriya ayiyothi ngu aphumezweni. Awu bonke abanye babo baprofetha lokho kulungile impela bonke lonke ikholiji ngokuvumelana niyabo U-Ahabi wathi yabo uJehoshafati ehuhlobo lowo komoya niyazi wayengaboni inkwe ngakho konke wathi kodwa akekho nje omunye ndawo ebesingalulekana naye na yini ofuna kuyilulekana nabanye ube wonke umkhandi wenkolo yobuKristu wonke umkhandi uthi konke kulungile ngiyaxolisa niyabo yonke into yathi lokho ebesifanele sikwenze niyabo yilokho esifanele sikwenze wathi kodwa akekho yini omunye ndawo na lowo inqaba niyazi wathi yebo ukhona ukhona oyedwa uMikhaya indodana ka-Imla kodwa ngiyamzonda njalo leyo ndlela ngiyamzonda ngoba njalo nje uqabalasela abantu bethu futhi engiyiqalekisa futhi engitshela bonke ububi ngami ngiyayizonda indoda wathi ah inkosi mayingasho njalo wathi hamba umlande ngakho wawelela lapho endodaneni ka-Imla abanye babababhishophi noma abanye bamalunga amadala wayesewelela lapho wathi manje lalelani nifuna ukubuyela enhlanganeni futhi na usho into efanayo nabayisho bakubuyisela emuva kodwa kwenzeka kuba uNkulunkulu wayendoda ababengenakubeka izandla zawo phezu kwayo uNkulunkulu wayenezandla zakhe phezu kwayo wayengumbonakalisi nje weqiniso likaNkulunkulu wathi impela wathi ngizokwehla kodwa ngizosho kuphela lokho uNkulunkulu akufaka emlekini wami nazo indoda kaNkulunkulu wathi nginikele ubusuku ngakho busuku buyafika nenkosi yakhuluma kumprofethi omncane ongelutho nento yokuqala niyazi uyaphuma ngokusa kulandelayo wathi uthiwani ngakho Imla na wathi nginyuka wathi kodwa ngibone Israyeli ehlakazekile njengezivi equmbeni zingenamelusi wathi ngitheni kuwe ngakho wayesathi ubishop omkhulu wayesenyuka ke wayesemukula emlokeni wathi wayangaphi umoya kaNkulunkulu na isizathu ngiyazi benginomoya ngisinile kuwo ngenze zonke lezi zinto niyabo benginomoya phezu kwami uyekaphi na manje niyabo uImla indodana kaNkulunkulu noma umprofethi wangempela kaNkulunkulu wahlola umbono wakhe ngezwi uma wawungekanye nezwi awulungile niyabo izwi lalelo hora niyabo manje washo ngokombhalo izwe lalingela kubo ngokombhalo yonke into yayibonakala ilungile kuphela into eyodwa kumbulani kwakuyizwe elilodwa elabangela yonke imfucufucu ukuba ifike u-Eva walikhola ngokungesikho izwi likaNkulunkulu elilodwa ekuqaleni kweBhayibheli izwi elilodwa labangela inkathazo uJesu uyafika maphakathi neBhayibheli wathi umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlekini kaNkulunkulu ekugcineni kweBhayibheli wathi oyothatha elilodwa izwi alikhiphe noma inezele izwi elilodwa kulo akusiyo ingxenye yevangeli ama-Methodist anengxenye ama-Baptist ama-Presbyterian kanjalo njalo ayenengxenye yalo ikatolika lalinengxenye yalo ufakazi kaJehova bonke abanye bawo kodwa yizwi lonke izwi lehora elisemqoka futhi azisaze sakwenza uNkulunkulu aze agcobe umprofethi ongama futhi alisho futhi aliqinisekise futhi alifakazise ukuthi liqinisile liyonyelela ngqo ledlule kubantu futhi abasoze balazi njengoba nje bekuhlale kunjalo wena katolika njengoJohn wase-Ark wamshisele sigxotsheni ngokuba ngumthakathikazi kamuva uhamba leyo mizimba yabaphristi eminyakeni engamakhulu amabili kamuva waze waphoza emfuleni naningamazi uPatrick ongcwele nabo bonke abanye babo kuzakwedlula ngqo ezandleni zenu futhi into yokuqala niyazi uNkulunkulu uyokwenza futhi anisoze nakwazi ngisho nokuthi sekwenziwe niyabo uvele nje athi nyela le endlule ngqo bese ethola umlobokazi wakhe bese emenyusa ngqo bese emthatha ngounyonyo baphume ngqo phakathi kwabantu siyathola lo Mikhaya omncane wathi wahlola wayazi ukuthi uNkulunkulu wayeshilo umprofethi wangempela ngaphambi kwakhe umprofethi ngaphambi kwakhe wathini na washo lokhu wathi Ahabi ngoba wachitha olungileyo noma igazi lolungileyo unabhodi izinja ziyochapha igazi lakho futhi noJezabeli futhi lokho kunjalo impela nje kwakufanele kufezeke ngoba uNkulunkulu wayekushilo wayengakuprofethi kanjani lo mprofethi okunye kube kwakungokubi kumelane nakho na ngiyawutshela kanjani lenyaka webandla laselodekiya izinto ezinhle kanti uNkulunkulu wakukhuluma wamelana nawo na Ngwabani, ngonsizi, uthi ngicebile, nginangcono, nginamabandla, njengeMethodist, namaBaptist, namaPresbyterian, nginaloku naloko, okwedlula konke lokhu, lokho onokunye. Kunjalo, kodwa kawazi ukuthi uhambaze, ubhubhuthekile, okwawukele, entweni yangempela uNkulunkulu ayibonakalisayo, liyohamba kahle ngokuni. Kanjalo nje niyabo kulwani bantu ngaphambi kokuba kube late kakhulu manje sithola ukuthi wamshaya emlonyeni wayesethi waya ngapi umoya kaNkulunkulu uMikhaya wathi ngibona uNkulunkulu ehleze sihlaleni sobukhozi futhi konke wabiza izithunywa zasezulwini wathi ubani singamthola ukuba ehle futhi yadukize kwa-Ahabi na wathi nomunye umoya wamanga uyenyuka wase uwa phambi kukaNkulunkulu umqambi manga futhi khumbulani lowo moya wamanga wangena kulabo baprofeti babefanele bazi ke ukuthi umoya wawuphezu kwawo wawungahambisani nezwi kodwa babethetheke kakhulu ngoba babengabaprofeti beqozi ngoba babenayo yonke into yaba kahle futhi yilokho okwenziwe yibandla namhlanje lidethile kulezo zihlakalo esiyimfashini endala enaninazo eminyakele edlula ngenkathi nima ekhoneni lomgwaqo futhi lishumayela ivangeli phumani kulezo zinhlangano bese uzibiza ngabantu abakhulekile cha ngoba nazisonga kukho futhi njengengulube ekuzibhixeni kwayo noma inje ebuhlanzweni bayo uma kwayeza ihlanze kokuqala kuyoyiyeza ihlanze futhi kunjalo uNkulunkulu walihlaza walikhipha emlonyeni wakhe wathi nisivivi kanishisi noma nibande ninemihlangano embala bese nidlala mbala amashadi bezinsimbi bacula kancanyana kanti ngokoqobo sekuze impela kuba yihlazo ebuKristwini indodana yami yangibiza ngale ngolunye usuku ukuba ngibuye ithelevishini kusengathi inyoni eculayo lapho abantu beza bese zigejane sabakariki abancane bemi lapho bezibinyabinya njengalo mdanso wokuzibinya futhi becula lawo mahubo kuyihlazo ku Jesu Kristu, azisekho izizotha ebandleni hlobo, kubonakala sengathi konke sekuba yinto engumdanso wokuzibinyabinya, nombuso efashini esikhundleni sebandla, eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo, lapho khona uJesu Kristu engazibonakalisa ngamandla. Kubukeka kumina, kukhona kungalungile ndawo, niyashelela neBhayibheli lathi, kuyobanga leyo ndlela, yabo, bukani ukuthi likuphi, qaphelani, phaphamani ngaphambi kokuba kube late kakhulu. Manje siyathola, wathi, ubani esingamthola phandle lapho, futhi adukise u-Ahabi, ukumthola aye endla lapho ukuba, agcwalise lawo mazwi omprofethi na, yabo, uma umprofethi asho izwi, kodlula amazulu nomhlaba. Aba kodwa lingeke ledlule lizofanele lifezeke ngakho yiloko ke kwakufanele kwenzeke wathi bakale lendoda etilongweni elingaphakathi liyiphe sikwa nososizi namazi osizi uma sengibuya ngokuthokoza ngizobhekana nayo uMikhaya wama lapha egcinile azi ukuthi wayenomoya kaNkulunkulu isiprofethi esakhe nemibono kokuqinisile umlezo wakhe wawuqinisile ngoba wawungu isho kanje inkosi uvela imiboneni isho kanje inkosi uvela ezwini wawufanele ube ngoqinisile wawungu isho kanje inkosi wathi uma ubuya nokubuya uNkulunkulu kobe akazange akhulume kimi futhi niyazi ukuthi kwenzekani impela niyaboni qonda mfowethu lalela impela uKhayifase akakwazanga kunibona kungani yabuka phansi wayengumbishopi wayengupapa wawo onke amabandla ndawonye kungani le ndoda ingakwazanga ukubona uJesu emi lapho na kungani ingaqondanga na ngenkathi babecula ihubo amashumi amabili nantathu ihubo amashumi amabili nambili njalo ebandleni futhi uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami kushiyeleni na futhi nangu elenge esiphambanweni yona impela imibhalo yena impela uNkulunkulu ababemkhonza babemlahla ngecala futhi bembulalela ukuthi uhuhlanya nakho Bekungane etshuza uma bengingani tshela ukuthi lokho sekuthi nje akuphinde futhi iBhayibheli lathi wayengaphandle zama ukungongcotsha ukubangela futhi akukho umuntu owayengamngenisa engimthanda ngiyamiyala futhi ngimsole ngimthethise ngiyamuhloza kodwa yingoba ngimthanda vula nje futhi ungingenise ya kwakungena khumbulani ngangingafuni ukungena ebandleni lowo umuntu ngamunye akakwazanga ukungena ebandleni lalimkhiyele ngaphandle kuphela manje inhlangano kuphela yazo zonke yilo nyaka webandla ukuthi wayengaphandle kwebandla wakhitshela ngaphandle waliwa wayenqatshwa ngoba wabonakaliswa kuphela kwesikhashana kwamanye amabandla esimeni sokulungisiswa njalo njalo kodwa phakathi lapha unyaka ozayo manje ngokubonakalisa okugcwele kokuqinisekiswa kukaJesu Kristu onguyele izolo namuhla naphakade. Oh, ngizovuma ukuthi sina nqwaba yabazifanisa nomunye umuntu. Kodwa hlola ukuqala, okwasekuqaleni. Umoza wenza nemiyalo kaNkulunkulu, ukukhulula Israyeli, futhi ngenkathi ekwenza, wenza izimangaliso ezithize, abazifanisa nomunye umuntu bamlandela. Ukuba babekade bese kuqaleni, wayeyoba ngozifanisa nomunye umuntu, yabo, wayenezwi lenkosi, nenkosi yayiqinisekisa, wahlala nje wathula du, futhi niyazi, leyo efana ithenjisiwe ngezinsuku zokugcina njengoJambre noJane bamelana noMose kanjalo nalawa amadoda engqondo yokunganaki mayelana neqiniso nxa inhlangano igcina yehlisela indoda ngonga leyo nhlangano kwakhombisa ukuthi akuvelanga kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wenze lezo zinto ukuheha umqondo wabantu bese kuthi-ke umlayezo ulandela uma ungalandeli khona-ke akusuye uNkulunkulu akusuye uNkulunkulu uNkulunkulu njalo wenza lokho uJuda akakwazanga ukuqonda wahamba naye ngqo akawubonanga kodwa owangempela ugcotshwe nguNkulunkulu leyo mbewana yangempela esokhalweni imbewana yangempela umphefumulo kaNkulunkulu lowo wawukuNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe khumbulani nina ngempela ninomoya kaNkulunkulu kini kulobu busuku nanilapha kuKristu ngoba wayengukugcwala kwezwe wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye niyakukhola lokho na bukani waye kuKristu manje ke umana nikuNkulunkulu imbewana esokhalweni izwi ingxenye engahlukaniseki kusukela ekuqaleni nasekeni ihamba naye lapha emhlabeni nakukhuluma naye emhlabeni nahlupheka naye emhlabeni nafa naye eCalvary nase nabuya navuka naye futhi kuni manje lihleza ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ngixoxisana naye izwi njengoba londla umphefumulo wenu ukuthi umuntu uyakuphila ngezwi njalo njalo eliphumayo manje izwi le-Methodist izwi le-Baptist khumbulani uma kwakukhona ukusela emhlatshelweni kufanele kushiswe ngaphambi kwasekuqaleni ngoba kusasa sekungomunye unyaka webandla kunjalo na u-Exodus liqinisile isifanekiso umfanekiso womhlatshelo umyango wathi ngizokwenza indawo eyodwa aniyikungikhonza kuyo yonke iminyango engininike yona kodwa munye umnyango futhi kulowo mnyango ngiyakubeka igama lami futhi lapho inkosi yabeka khona igama layo yileyo ndawo uNkulunkulu ayokwemukela khona umhlatshelo wakho senze zonke izinhlobo zeminyango kodwa uNkulunkulu wenza umnyango uNkulunkulu wenza umnyango nalowo mnyango wawu uJohane ngcwele sahluke seshumi uJesu wathi ngilowo mnyango uNkulunkulu wafaka igama lakhe kuJesu niyakhona lokho na wayeyindodana kaNkulunkulu yonke indodana iza ngegama likayise wathi ngize ngegama likababa wami aningamukeli mina ngiza ngegama likababa wami uza ngegama likayihlo uJesu uza ngegama likayise ngakho igama likayise nguJesu impela ngoba weza ngegama likayise futhi aningemukeli omunye uyofika futhi yena niyakumamukela niyothatha amahlelo enu futhi nihambe nawo qhubekani nje iBhayibheli lathi bavusela ukugcwalisa le ndawo baphuphuthekile bahambaze kanti kabakwazi ibandla inkolo o bakhuthazela impela ekukhonzeni ngokufanayo impela nje njengoba uKhayini wayenjalo Wenza umhlatshelo, wenza yonke into ngokufanayo nje njengoba kwenza uAbela. Kodwa ngesambulo kwembula kuye ukuthi lali yini isakramente, hayi izithelo zasensimini nento ethize ephathelene nesandla sakho. Ikhola lingabona izwi lenziwe inyama, abanye bangeke bakwenza. Onke lawo ma-Israyeli emuva kokuba esebone uMose enza lokho, ase ebenyusela ngo emkhandlwini omkhulu lapho owawuzobanjela khona. Bonke bathi sizohamba noBhalamu ngoba sicabanga ukuthi uDokotela Bhalamu uqinisile, usmart kakhulu, ufunde kakhulu, yonke into ngakho sizokuthatha nje. NoNkulunkulu akazange abathethelele, wababhubhisa khona lapho ehlane. NoJesu wathi iqobo lwakhe abasoze beza kukho namunye wabo osindisiwe. UJesu wathi bathi obaba bethu badla imana ehlane iminyaka engamashumi amane, wathi bonke bafile ukwehlukana phakade noNkulunkulu, bonke bafile impela ngoba abalale kweduka ngenkathi uMose uqinisekiswe nguNkulunkulu nomholi ukubabonisa indlela eya ezweni elithenjisiwe futhi babehambe baze bafika lapha kahle, kodwa manje ke babengahambisani naye. Manje amakholwa angalibona, kodwa amakholwa angeke ubone lokho kuqinisekiswa. Bukani ukuthi uKayifase wayekuthelele kanjani ukukhonza. Bukani ukuthi bonke labo baphristi ukuthi babekuthelele kanjani ukukhonza. Futhi uJesu waphenduka wayesethi, nina ningabakayihlo udevil futhi niyokwenza imisebenzi yakhe. Kodwa kwakukhona amakholwa ambalwa ehlezi lapho. Ngicabanga ukuthi labo baphristi babeqonda ngenkathi uJesu ethi, mina nobaba wami simungena, babengenakulichaza. Ngenkathi ethi, uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila. Babengalichaza na kabo, kodwa balikholwa ngoba bambonile uNkulunkulu eqinisekiswa futhi yenziwe inyama. UJesu wathi, uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ningangikholwa, kepha uma ngenze imisebenzi kababa wami izwi elibikezelwe mina ukuba ngilenze khona keni, uma ningenakulikholwa, kholwani imisebenzi engiyenzayo ukuze nisindiswe. Niyabona, uJesu wathi, izimvu zami ziyalazi iphimbo lami, ziyalazi izwi lami, ziyalibona uma liqinisekiselwa lowo nyaka. Awu, uKayifase wayelazi izilaye, kodwa hayi izwi lalowo nyaka. Waye nezwi lalokho abaFarisi ababekushumayele kuye, kodwa hayi izwi eliqinisekisiwe lalelo hora. Ziyalazi iphimbo lami, ziyasazi isibonakaliso sami, ziyasazi isimanga sami. Kanjani manje uku asibuyele engqithini yethu ngoba sizogeja inqwaba nje yalo mbhalo uma singakwenzi, ngoba ngifanele ngivale emzuzwini embalwa elandelayo empeleni, ngoba sekuzoba ngeleshumi nqo emizuzwini embalwa. Ngiyamthanda. Bangani, nina bantu nehlenga leso sikhala sezihlalo, nase nibeka leyo mnikelo phakathi lapho esikhashaneni esedlule. Abantu wabondla abantwana bami, babembesa izingubo emhlane wabo. Abantu enibeke imali yenu eniyiholile epuletini lomnikelo, niyazi ukuthi lokho kuyaphi na? Lokho kungisiza ukuba ngiye phesheya kwezilandle kubahedeni ongakaze eze noma yini ngoNkulunkulu. Ngenza lokho-ke ngawo wonke upeni uNkulunkulu ungumahluleli wami. Nakho kunye kwami indoda ihlezi khona lapha manje esemnyangweni wezimali zebandla lami. Ngithola amadola ayikhulu ngeviki, futhi yilokho kuphela esele yayo iya ekuxhaseni imihlangano yaphesheya kwezilwandle lapho bengenakuza khona. Amabandla angeke abe nami, awangifuni kabo kunjalo. Asengibiza ngokuthi manje uyi bathi uJesu yedwa, noma uyinto efana naleyo, noma okukholwa okuphambene nokukholwa okujwayelekile, uhlanya nakho konke kanjalo uJezebele. Futhi ngibheke lokho, babiza inkosi yami ngoJezebele, futhi bambiza hayi ngoJezebele kodwa uBelzebule, bambiza ngawo onke lawo magama amabi. Uma babiza inkosi yendlu ngoBelzebule, kuyoba njani ke uma bebiza labo babafundi bakhe na ngakho lokho akwenzi imehluko futhi wena oqobo lwakho ngosizo likaNkulunkulu cabanga ukuthi bengingama lapha umzenzisi omkhulu futhi nginitshela into noma bengingafola emqeni ngqo nento uma ngicabange ukuthi bivela kuNkulunkulu na kodwa uma nginithanda futhi ngazi ukuthi yini iqiniso senake nangizwa ngisho noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na qhabo ngibuza noma ubani kulezi nkulunkwane zezinto ezashiwoyo zonke ziyafezeka khumbulani lezo sikhathi ngenkathi uSamuel ebizela ngaphandle ngikhole ukuthi kwakunguye futhi wathi u-Israyeli babefuna ukuzenza bafane nazo zonke ezinye izizwe futhi yilokho nina amaPentecoste eniza kukho nifuna ukuziphathisa kwabo bonke abanye abantu anisibo lolo hlobo lwabantu dedani kukho amabandla amakhulu nezinto ezinhle ezinkulu omfowethu ungakwenzi lokho sishumayela ukufika kwenkosi sekuseduzane asingene emasimini ezansi lapho bese sazisa abahedeni niyabo senze ukuthi ize ngakho kodwa niyabo uSamuel wathi sengakena nganye ngathatha noma yiphi imali yenu kini ukuba ngizondle na bathi cha bo Samuel awukazi ukwenza lokho wathi sengake ngayitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na oh kunjalo Samuel sikhole ukuthi ungumprofeti othunywe evela kuNkulunkulu yebo mnumzane yonke into owayisho iyafezeka Samuel kodwa sikufuna noma kanjani niyabo ukuthi kwenzekani omfowethu umbhalo lokhu uphinda uziphinda nje emuva naphambili ngombhalo ngoba yindlela kaNkulunkulu yokukwenza niyabo niyabo nitheleka kulezi uhlobo lwezikhathi asingene indikibeni yethu ngokusheshsha impela manje kade ngithi sonke lesi sikhathi bengingakafika endikimbeni yami Kusathizani yami ngiyanithanda ningabhubhi nezwe uma ningabezwe niyobhubha kanye nezwe uma ningaba kaNkulunkulu nihamba naye ekuvukeni ngakho shintshani imvelo yenu kulobu busuku nisuka othandeni lwezwe nezinto zezwe nazo zonke lezi zivumo khole nezinto bese nibuka ngqo eCalvary emhlatshelweni wenu hlanganani naye lapho kulezo zinkundla ngoba yileyo ndawo kuphela ayoze ahlangabezane nawe kuwona ama-Methodist ithi lisebandleni lethu ama-Baptist ithi nama-Pentecost nalokhu nama-Presbyterian nalokhu kodwa wathi hlangana nabo endaweni eyodwa indawo engibeke kuwe igama lami lokho kukuJesu Kristu yilapho uNkulunkulu abeke khona igama lakhe yileyo ndawo kuphela ayohlangana nawe kuyo futhi nguKristu yizi onguyela izolo likhulele lisuka ezinyaweni amathanga futhi manje selisenhlokweni lilungela ukuhamba libonakalisa isilinganiso esigcwele umlobokazi ofanayo njengomyeni manje asiye endikimbeni yethu ngokushesha impela cishe imizuzu eyishumi sizobekeza zivala manje indikimba yethu kulapho sonke sifuna khona ukuzindla ukuthi kwakwenzekile futhi njengendikimba yethu njengoba bekuvame ukwenzeka uNkulunkulu wathi uma umprofeti wakhe njengoba izwi lalethembise ngoma lakhe wesithathu izithunywa engiyakusiduma phambi kobuso bami ukwandulela ukufika kwakhe manje uma nifuna ukuqinisekisa lokho ukukufakazisa uMathewu isahluko seshumi nanye siqinisekisa okufanayo ngenkathi abafundi bakaJohane beza nganeno futhi bambona uJesu bathi uJohane usetilongweni bathi size ukuzokubuza ukuthi ngabe iso likaJohane lokhozi laselimthuku futhi wayesetilongweni wayeselungela ukufa wathi hambani nimbuze niyabo uJohane wathi oh imbenge yakhe isesandleni sakhe uza kushayelisisa isibuya sakhe wayecabanga ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sasizoqala ngayo leyo nkathi wayecabanga ukuthi uhlamvu lwaselulungele kodwa lwalufanele ufe futhi lungene ohlangeni numile futhi ukuba lwenze umlobokazi weqiniso ngakho wathi uyobuthela ukukholo kwakhe enqolobaneni futhi uyashisa ngomlilo bekizisani lo lowo manduleli kaKristu ngalowo nyaka athi kwakuzokwenzeka uhlamvu Uthi ke themba ukuthi yanilele. Uhlamvu lulapha. Luyobuthela enqolobaneni. Kwakuyi lo mlobokazi leyo ngxenye yalo. Kodwa wathi kuyokwenzekani ohlangene na? Luyoshiswa ngomlilo ongacimekiyo. Funani insindiso manje nisangakwenza ube uhlavu hayi uhlanga yebo hambani ningene kuphileni hayi isimo esifile sidala ngenane kuphileni kuka Kristu izwi elenziwe inyama elibonakalisiwe futhi laqinisekiswa kanjalo lesi isikhathi sokubuthana inhlanganisela iyeza kungcono ningene ohlavini ngoba ikhoba lizoshiswa ngemuva Manje sitshela ukuthi kwenzeka uJesu uqedela isicaphulo sami lapha lo Mateyu ishumi nanye yabo akamnikanga uJohane uthi manje ngindani ngizonika uJohane incwadi ukuthi aziphathe kanjani ikholwa etilongweni khabo wathi mani nizungeze bese nibhekisisa ukuthi kwenzekani uyelani emuva bese nikhombisa uJohane okwenzekayo izinyonga ziyahamba izimpumputhe ziyabona lo yavuza nevangeli liyashunyayezwa abampofu khona impela umprofeti ayethe kwakuzofezeka futhi ubuzisiwe ongakhubeki ngami abafundi bakhe baqala ukunqamula iguma waphenduka wathi napho uma kuyobonani ngenkathi niyobona uJohane na napho kumele kuyobona umuntu onakekela izingubo ezinofonofo kanjalo njalo okhololo ababhekiswe emuva nakho konke lokhu niyazi wathi basezindlini zamakhosi banga izingane bese bembela abafile akazi ukuthi ibanjwa kanjani inkemba ibanjwa zandla zombili niyabo wathi laningayobonani na umhlanga ontengantengiswa yinomayi mubumoya woza Johane ngizokunika enye imali eningi uma uza ngapha awu akabuzisa uNkulunkulu angisesiyo iMethodist ngizoba iPentecost ngizoba iPresbyterian ngizoba yilokhu lokho le enenye futhi imali wathi anizange niyobona umhlanga ontengantengiswa ngumoya wathi nayo bonani lapho umprofeti na wathi yebo futhi odlula umprofeti uJohane wayesanda kwenza isethulo esiphansi kunazo zonke ayengasenza kuJesu wazi ukuthi sasifanele sifike ngaleyo ndlela wambuza emva kokumethuna futhi wasibona leso sibona lezo phezu kwake wathi lona nguMesiya manje ke futhi uyabuza unguye noma sibheke omunye na kodwa bukani uJesu ekwazi lokho wajika wayesemnika isethulo wathi naye kuyobonani umhlanga otengantengiswa ngumoya na wathi akaze abe khona umuntu ozala ngowesifazane omkhulu njengoJohane kuze kube yilolu usuku kunjalo ukuncoma kunjepho okunikwa umuntu kodwa niyabo kwakulapho ke leso siprofethi esasigcwaliswe khona phambi nje kobuso babo nomanduleli eza khona impela umalaka kuzo manje lowo ngumalaka wesithathu hayi umalaka wesine uJohane ubhabhatizi wayengumalaka wesithathu uJesu washo njalo ngenkathi bembuza bathi basheloni pho ababhali wathi usefikile vele benza ababe kushilo kodwa kumbulana umalaka wesine masinya emva komprofethi kamalaki wesine ukufika kwesine kuka Johane umbhabhathizi noma uka Elijah ukufika kwesihlani kuyoba yisambulo sesibili ofakazi ngenkathi efikela insali yamaJuda kodwa uNkulunkulu usebenzise lowo moyo ofanayo kahlanu umusa JESU konke bekunguJesu ngaso sonke isikhathi NKOLOUMUSA kanjalo njalo niyabo inombolo yesihlanu yinombolo yomusa futhi wayisebenzisa ngeke nje asebenzise isithathu ngeke nje asebenzise isibili isithathu isine usebenzisa kahlanu manje qabelani ngokusheshsha manje njengoba siqedela wathi uye lo okwakhulunywa ngaye ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami kodwa kumala kwesine masinye emva kokuba lo mprofeti eseprofetile wonke umhlaba uzoshiswa ngokuphelele nabalungileyo bahambe phezu kwemilotha yababi niyabo impela niyabo leso yisiprofeti sikamala kwesine futhi qabelani kuluka ishumi nesikhombisa lapho athi ngezinsuku zokugcina kuyofika njengeSodoma neGomora futhi sinakona sineSodoma neGomora futhi zonke izizwe kubukeni bukani ukuthi sada kuthini njengengilazi yonke iliphendukazelwe ngisho nokudla kuphendukazelwe futhi bukani lapha ukuthi isayense niyabona kwi-Reader's Digest ngikholwa ukuthi yinyanga edlule bathi abafana abancane namantombazane bedlula ezingeni leminyaka ephakathi nendawo phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu kudala ngibonana nabo emhlanganweni amantombazane amancane eseyesikhathini namashumi amabili iminyaka engamashumi amabili nambili ubudala eseyesikhathini ubalela kukuphi na impendukezele ukubhastelisa iloko impela okonakalisa yonke into iyonakalise umzimba asilutho kuphela imfucumfucu ye njengezithombo ezibhasteliwe nje Tata isithombe esipasteliwe bese usibeka phandle labo onke amagciwane ayogijimela kuzo ngo kodwa esangoqobo isithombe sasekuqaleni igciwane liyosibalekela alikwazi ukuma kuzo futhi leyo indaba ngebadla silipastelile Leyo indaba ngehashi elidala likaphelegbini enhla lapho futhi latshinga lo mfana ngolunye usuku alilutho kodwa yihashi elidala eliyikwada niyabo into kuphela okuyiyo li kufana nomnyuzi nje umnyuzi awazi ukuthi ubani ubaba wawo nomama wawo awazi lutho ungumnyuzi uhafu nehashi uhafu nohafu lokhu nembongolo awazi ukuthi uyini ubungeke neze uyolindela yonke impilo yawo ukuba ukukhahlele kunjalo ungawubiza uthi woza mfana uyomisa amadlebe awo uthi niyabo njengabanye balaba abathi izinsuku zezimangaliso sezedlule zonke lezi ezizalaniswa uhafu ababefanele ukuba ngamalunga ebandla namaKristu angikusholo lona ihlaya lokho kodwa yiqiniso kodwa ilanga kwaqobo elohlobo mfowethu uyazi ukuthi kwakungubani uyize wayengubani unina kungubani uyise mkulu kwakungubani ugogo ungamfundisa into ethiza umnene nomkhristu angakwaqobo ozela ngomoya ongcwele futhi wagcwalisa ngamandla kaNkulunkulu nezwi uyazi ukuthi ubani uyize ubani unina ubani uyise mkulu wayengubani ugogo wazi konke ngalo ungamfundisa ukuthize Kodwa okuzalanisiwe uhafu yilokho okuza emabandleni ukubhastela phakathi kwezwe nezinhlangano zezenkolo nokufaka izwi elincane kulo lapha izwi elincane lapha ya elenele nje ukudukiza kunjalo uma nibona izwi likaNkulunkulu langempela libonakaliswa njengoba kwenza uKayifazi nabanye basuka kulo abaze ukubhastela manje siyathola nakulomlayezo uIsaya amashumi amane isithathu futhi waqinisekisa uJohane wathi iphimbo loyedwa umprofethi limemeza ehlane lungisani indlela yenkosi yenzani umendo wayo uqonde ibandla limkholwanga ngokuba wayengesuye oweqembu labo lo mprofethi wakhulisa ehlane wenyuka engazi muntu wayenalowo moya impela uphezu kwakhe uElijah enawo wayengumuntu wasehlane wayebazonda besifazane abanesimilo esibi Kumbulani ukuthi kanjani uElijah yini eyabangela ukuba ikhanda lakhe lisuswe kuye na kwakunguJezebel uJezebel waye imbangela yokufa kwakhe kwamxoshela ehlane uJohane uBhabhathizi omuya umthandi ehlane umzingeli umhlali madlathini mpekisiseni waye ngenamfundo pekisisana indikimba yakhe wayengafani nosiyazi wezenkolo wathi oh nzalo yezinyoka into engcole ukwedlula zonke ongayithola ehlane ukunyenya kwakuyi kwakuyinyoka futhi wabiza labo baphristi ngokuthi nzalo yezinyoka ubani onixwayise ukuba nibalekele ulaka olizayo na ningaqali ukuthi singabalokhu noma lokho ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angakwenza ngalawa matshe ihlane futhi izembe akusebenzisa libeke empandeni yomuthi nayo yonke imithi engatheli isithelo esihle iyagawula bese iphosa emlileni amen Wayengumshumayeli wemvelo indoda enkulu kaNkulunkulu yaphila isikhathi esifishane kodwa ngempela yokhela ilangabi emhlabeni wonke yethusa lezo zizukulwane ngalezo zinyanga eziyisithupha zenkonzo yayo uNkulunkulu wayikhulisa iminyaka engamashumi amathathu ukukhipha lezo zinyanga eziyisithupha kuyo. Kodwa uNkulunkulu wenze indlela engeyakhe. Uyasazi ukuthi siyini isivuno sakhe. Futhi siyathola manje ukuthi lokhu kuyikho impela okwakwenzekile. Abayikholwa ngoba yayingesiye yabo. Abazange benza njengokujwayelekile, abalibonanga. Abalikholanga izwi likaNkulunkulu likaMalaki wesithathu. Kuke njalo babeyobona ngokusobala ngencwadi iletha ukuthi lona kwakuyilowo manduleli. Abekade bengenayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane. Futhi lapha ngoyedwa ovuka enkundleni khona manjalo, niyabo, nabantu amakholwa amkholwa ukuthi uyilokho, niyabo, abalikholwanga. Abakholanga ngoba ngenkathi bebona incwadi ilethe iqiniso ngokuphelele ukuthi akushoyo wayezokwenza yonke into, futhi elibone liqinisekiswa ngokucacile ngenkathi ulizwe efika ingela ngqo emanzini kumprofethi, futhi bama lapho. Kunabaningi abaphikisana ngalowo mbhalo kaJohane. Niyabo, uJohane wathi mina ngiswele ukubhabhathizwa kuwe, futhi wena uzelani kimi na? UJesu wathi vuma kalokhu ngokuba kanjalo, kodwa kanjalo kusifanele, usimelwe, kufanele ukuthi sigcwalise konke lokho. Konke kunjalo. Johane, wena ngumprofethi uyazi umhlatshelo kuzofanele ugezwe ngaphambi kokuba wethule. Futhi ngilowo mhlatshelo, nawe ungumprofethi futhi uyakwazi lokho. Wayesemvumela-ke ukuba ambhabhathize, niyabo, futhi wayazi ukuthi kwakuyikho. Bukani, bamhleka bambiza ngolwasendle oludazulukayo, uhlanya olungafundile, njengowejwayelekile. Lowo mprofethi uandulela kufika kokuqala kukaJesu. Anisho ukuthi kukhona asinabo yini abazifanisa nomunye umuntu wangokoqobo na? Bayakwenza uqobo. Kodwa khumbulani, uma nibona idola mbumbulu, kuzofanele kube nedola langempela lenziwe lisusela kulo. Uma ubona yedwa ezifanisa nomunye umuntu ukuba ngumKristu, kuzofanele kube nomKristu wangempela ndawo ndawo. Ngoba ukuba ubengekho, lokho bekuzoba ngokwasekuqaleni. Uzofanele ufike ngokwasekuqaleni. Kodwa hlola kokuqala bese ubona ukuthi ngabe kokuqala kuyahambisana yini ncamashini nesithembiso. Uma kuhambisana, khona-ke kukholweni isithembiso sonyaka. Khona-ke isiprofeto sikaJohane saqinisekiswa ngokohlelo lukaNkulunkulu. Izwi leza kumprofethi futhi lamqinisekisa ngokweqiniso njengalowo muntu. Futhi uJesu wangena ehlukile ekuqondeni kwakhe kwalezo ziprofeto. Abaliqondanga ngaleyo ndlela. Manje sehlele ekugcineni manje, kodwa ngokwezi lo mprofethi lagcwaliseka ncamashini. Isiprofethi osigcwalisekile, kodwa indlela ababecabanga ukuthi lalizoba ngayo lalingengayo leyo ndlela. Manje babengaqonda kanjani futhi bazi ukuthi yikuphi okwakuyikho nokwakungesikho na? Ukubona ukuthi ngabe kwakuqinisekisiwe nguNkulunkulu yini, ukuthi ngabe kwakunguNkulunkulu yini ehumusha ayeye kushilo. Kwakukade kukhona oJesu bamanga abavukayo base behola umuntu isigejane se amakhulu amane phandle ehlane nezinto, kodwa akazange afakazise ukuzenza yena uqobo ezwini. Niyabo, njengoba asho uJesu ngekathi efika wayezoba ngumprofethi kunjalo. Futhi namhlanje ngaphambi kokuba uJesu afike futhi ukubonakaliswa okugcwele kobuntu kaJesu Kristu kuzobonakaliswa enyameni. Ngicabangeni, uJesu wathi njengoba kwenzeka emhleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Lapho indodana yomuntu yembulwa, yini embulayo na? Esombululwayo, yaziwa, imfihlo iveziwe, yembulwa. Ngosuku indodana yomuntu eyokwembula ngayo, izwe liyoba sesimweni seSodoma. Sinaso, asinaso na? Ya, bangako okukholayo lokho na? Sisesimweni seSodoma, futhi lokho kunjalo impela. Bukani ukuthi lihleziphi manje. Mbulani njalo kunamaqembu amathathu abantu kuzo zonke izigejane zabantu ababuthanayo. Lokho ngokuthi abazenzisi, abangakholwa, namakholwa. Ninawo kuwo onke amaqembu, bebenabo kuzo sonke isikhathi. Kwakukhona abaseSodoma, kwakukhona abakaloti, futhi kwakukhona u-Abrahama. U-Abrahama kwakuyiqembu elalibizelwe ngaphandle, wayengekho eSodoma kwasekuqaleni nje. manje bebhekisana umlayezo wabo babekade bebheke indodana ethenjisiwe babesibheke iminyaka uNkulunkulu wayebonisa u-Abrahama izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu eziningi kodwa lapho uNkulunkulu wehla qobo lwakhe njengomuntu wena uthi leyo kwakuyingelosi u-Abrahama wambiza ngenkosi elikhulu NKOSI noma yimuphi umfundi weBhayibheli uyazi ukuthi lelo elikhulu NKOSI ngu-Elohim ekuqaleni uNkulunkulu inkosi uNkulunkulu u-Elohim onele konke u-Abrahama wambiza ngokuthi Nkosi uNkulunkulu u-Elohim manje aqaphelani kwakunabantu ababili abahlela eSodoma nomlayezo futhi bashumayela kwabaseSodoma abenzanga lutho kodwa babaphuphuthekisa okungukuthi ukushunyayelwa kwevangeli kuyaphuphuthekisa ongakholwayo kodwa abhekisisani ukuthi hlobolunu lwesibonakaliso iqembu lika-Abrahama elasemukelayo manje sifanele kuba yinzalo yobukhosi ka-Abrahama u-Isaka wayeyinzalo yemvelo kodwa inzalo yokukholwa ukukholwa ezwini elithenjisiwe izwi elithenjisiwe ningaligeji kwakuyinzalo yobukhosi leyo kwakuyinzalo ukukholwa kuka-Abrahama thina esifile kuKristu siyinzalo ka-Abrahama izindlalifa naye ngokwesithembiso qaphelani ngenkathi konke lokho kwakwenzeka ezansi eSodoma kwakukhona abefundisi ababili ezansi lapho beshumayela benomlayezo omkhulu kwakunayedwa wahlala enhla lapha neqembu lika-Abrahama elingazilulazanga nalelo qembu ezansi lapho manje bhekisisani lowo oyedwa owahlala neqembu lika-Abrahama hlobolini lesibonakaliso alunika bona wathi manje khumbulani igama lakhe lalingu-Abrahama ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho no-SARA hhayi u-SARA YI inkosazana nalendoda ifulathele ithende abesifazane ngale yonkathi babehlukile kunalokho abayikho manje bazofanele baphume beze bengena ebhizinisini lomyeni wabo nakho konke okunye niyazi kodwa babengakwenzi ngale yonkathi babehlala emuva ngemuva ngakho ba ngakho lezo zingolosi ezihlezi lapho isithunywa yayisithi Abraham uphi umkakho u-SARA uSara na wayengakwazi kanjani na wakwazi kanjani na u-Abrahama wathi usethendele emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi engakwethembisa sona ngizokuvakashela noSara wathi ukuhleka kuye uqobo ufulathele ithende yaseyithi uhlekeleni uSara ethi zingenzeka kanjani lezi zinto na ukuba wayekade engekho ku-Abrahama umlobokazi ngalezo sikhathi uNkulunkulu wayeyombulala kanjalo besiyoba njalo nathi ngakho konke ukungakholwa kwethu ukuba besingekho kuKristu lokho kuzibamba khona lapho niyabo wayengena kumlimaza noma wayengena kumthatha uSara ngaphandle kokulimaza u-Abrahama niyabo futhi ngakho khumbulani uJesu wathi njengoba kwenzeka emhleni yaseSodoma kuyokuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu sibona wonke umuntu evuma ukuthi izwe lisesimweni saseSodoma ngaxoshwa iphepha laseLos Angeles lapha kungekudala futhi lathi ngicabanga ukuthi lithi ubungqingili busekwandeni ngamaphesenti angamashumi amabili noma amashumi amathathu eLos Angeles unyaka ngamunye banda kangako oh kubi kakhulu uhulumeni wakithi nandawo zonke yonke into isiba nje ngephendukezelwayo kunjalo yonke into yonke inqubo ibandla nayo yonke enye into iphendukezele kusonyakeni wokuphendukezelwa manje ngifuna ukubuza nini yabo siyazi bezenkolo into ethize bazalele bami akusikho ukuthi ngikhuluma ngiphikisana nawe mfowethu othandekayo ngilapha ukukusiza mfowethu ngilapha ukuma kuloko izwi likaNkulunkulu elikushoyo njengoba ngibamba isandla sakho futhi ngikhipha lesi sixuku sabantu kulezinto kunjalo kodwa abukani lapha asikazi sibe nezithunywa ezansi eSodoma ngaphambi kwalokho ukuthi igama lakhe ligcine ngo-HAM kuze kwaba manje sibe noSpurgeon, Wesley, uLuther nayo yonke into kodwa asikazi sibe nezithunywa samazwe ngamazwe igama lazo eligcina ngo-HAM ngaphambilini kunjalo Niyabo G-R-A-H-A-M. Izinhlamvu ezisithupha G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Lo mvangelo waziwayo umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu. Indoda ithunywa ivela kuNkulunkulu. Inalokho kulungisiswa ezansi ukumbambatha kakhulu. Futhi inyakazisa isizwe ngalokho. Niyabo kanjalo. Akukho. Bukani Ora Roberts ehlelweni lamaPentecostal. Wake waba khona nini onjalo na? Izinhlamvu eziyisithupha. Lutho ngisho uAbraham ngu-A-B-R-A-H-A-M. Isikhombisa uBilly Graham ngu-G-R-A-H-A-M. Isithupha. Manje bukani izithunywa, bukani izikhathi esisihlelayo sasingakaze sibe khona isikhathi emlandweni, bukani izibonakaliso ezifanayo athembisa ukuthi zazizonikwa iqembu ngalingi, bukani ukuthi izikuphi. Okufanayo impela ngokwendawo eyiyona iyona, kuhlelwe ngokohlelo impela, imvelo izwe yonke into. Ihlelwa ngqo impela esikhathini. Manje ningaligeji, sisadweba konke okwalombhalo ngokushesha. Manje izizathu ngilibamba isikhathi eside kakhulu. Biza bukani lapha futhi ngoba umprofeti wafika nje ezwini impela esikhathini ngempela. Manje bukani unyaka manje lapho esiphila khona. Asiphili khona yini kuleso sikhathi sasesodoma na? Bekuzisani izithunywa eqenjini lika-Abrahama. Bekuzisani izindombolo izinhlamvu nokuthi adishwa kwezinhlamvu ezingabonwa zegama lakhe. Wena uthi akukho lutho egameni. Ungalokothi uvumele noma ubana ukutshela lokho. Walishintshelani igama lika-Abrahama libe ngu-Abrahama, uSarai abe ngu-Sara na? Walishintshelani igama likaSimoni libe ngu-Petru, nawo onke lawo elinye na? Niyabo, impela kukhona, impela. Ingalesi sizathu ngingambizi neze umntanakho ngoRicky, noma u-Elvis, noma okuthize. U-Elvis kuchaza ukuthi ikati, uRicky yigundwane, niyabo? Uma uthi, kunjalo impela. Les noma ukuthize ungalokothi ubize omunye womntanakho abantwana ngalokho. Uma kunjalo lishintshele ngokusheshe impela abantu. Ninga nina eni uma ungikholwa ukuthi ngincenga uNkulunkulu ungalibethele lelo gama kulowo mntwana abandla. Niyabo qhabo mnumzane, nike elinye igama ngaphandle kwalelo. Hey, bengingeke kasuka kulokho ngoba ngisuka endabeni yami. Kodwa ngikushilo futhi sekuphelile. Ngikwenza kanjalo ke. Awazi ngenkathi ukusho, niyabo? Bambiza kwelinyizo ngombhuli idemoni, uBelzebule, futhi bathi uzenza uNkulunkulu. Oh hey. Akashongo yini uIsaiah umprofeti uyakuthiwa uNkulunkulu namandla. Isaiah isishiyagalolunye isithupha, sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, nombuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa ngumluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ongune phakade. Kunjalo futhi uJohane ongcwele wokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Niyakukholwa lokho na? Wayengesuye nje wayengumprofeti, kodwa wayedlula umprofeti, wayengumprofeti kaNkulunkulu. Kungani edingeka afike na? Kumbulani ufika ngamagama amathathu endodana, wafika ngegama lokuqala lendodana yomuntu. Akazange azibize ngendodana kaNkulunkulu. Niyakwazi lokho? Niyabo, wafika ngendodana yomuntu, umprofeti, uJehova uqobo lwakhe, ubaba, wabiza uJeremiah ngendodana yomuntu, umprofeti uyindodana yomuntu. Ufika, manje ufika emva kosuku lePentecoste, ubuya ngesimo sikamoya ongcwele, umoya ongaphezu kwemvelo, manje uyindodana kaNkulunkulu. Esikhathini seminyaka eyinkulungwane, uyoba yindodana kaDavide, ehlezi esihlalweni sobukhosi kaDavide, niyabo, ukufika nge uyindodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu, indodana kaDavide. Oh, iBhayibheli ligcwele lezi zigaqa. Singeke sazithola zonke ngobusuku obubodwa. Kodwa nje kuyenela ukubeka lokhu manje. Ikusasa lingahle lingantweli neze. Singabe sesihambile ngaphambi kwakusasa. Ngingahle ngishumele kumuntu oyobe esefile ngaphambi kokuba kube sekuseni. Ngingahle kuba sengihambile ngaphambi kokuba kube sekuseni. Fowethu, tate, leyo akusiyo intsumantsumane. Lokho ngamaqinisa ngempela. Asazi ukuthi sikhathi sini esihamba ngaso. Futhi ningeke sisaba nathuba emva kwalowo mphefumulo wokugcina. Uzoshiya umzimba wakho. Kulungise khona manje. Ungalindi kuze kube sekuseni. Kahle kube late kakhulu. Qaphelani, manje babenze kuye lokho impela nje abaprofeti abathi wayezokwenza njengoba benza nje ngalo lona lolu suku olufanayo onyakelo selawudekile. Uma nifuna ukubuka, fundani isambulo sesithathu. Uphuphuthekile, uhambaze, kepha kawaze uphendula uKristu. Nxa eqala kuzembula esimweni sembewu futhi, iyona leyo yangena emhlabathini ibuyela kumlobokazi. Umlobokazi nje nomyeni, inyama negazi okufanayo. Inkonzo efanayo nezinto ezifanayo kwenza khona impela nje akwenzile umoya futhi lapha bazifanisa nomunye umuntu futhi benza konke okunye futhi ngamuye inqwadi yakhe nokugijima nalokhu. Oh, anikaze nimuzwe lowo muzwa futhi ngihogela udevil manje konke lokhu kungesikho nhlobo komphalo njengoba kumele. Nento yangoqobo ilele khona lapho phambi kwabo. Basuka bahambe abasibo abenhlangano yami. Hehe nje niyabo nje impumputho ihola impumputho azikuwele emgodini na. Ziphuphuthekiswa yimikhuba yamahlelo. Bamkhipha ebandleni labo njengoba uNkulunkulu athi babeyokwenza isambulo sesithathu njengokujwayelekile njengoba kuprofethiwe. Qaphelani ukuthi uJesu kwakuyimvela kancane ukuthi azazise kubafundi bakhe. Manje futhi sizovala laba bafundi ababili uKayifase uKleofase njalo nomngane wakhe. Manje sisekuvukeni ukusa emva kokuvuka ukuvuka kokuqala ukusa ukuhle kanjepho uJesu usevukile kwabafiyeyo futhi uphila phakathi kwabantu bakhe umcabango omuhle kanjepho. Nango fanayo nayo namhlanje njengoba wayenjalo ngalolo suku ngoba nguyele izolo namuhla nango futhi ezembula kakhulu namhlanje kunoma enzile kunoma yimuphi omuye onyaka selokhu kwaba yilolo suku ufika ngokolo nangohlanga nangekhoba konke sekwedlule manje sikukolo futhi niyabo sesibuyele kukolo futhi waziwa njenge kwazi bezisale ukuthi uzazisa kanjani kulaba bantu manje. Kumbulani njengomesiya wawo ngaphambi nje kokuba sivale ngezwi elithenjisiwe lonyaka. Qaphelani wabonakala kubo njengoba ethe wayezokwenza umprofeti. Qaphelani nina eningaqondiwe ninilibele ezinhliziyweni ukukholwa konke abaprofeti okulobe ngayo ukuthi kwakufanele kugcwaliseke. Mpekiseni, ukhomba ebuva ngqo ezwini likaNkulunkulu. Akazange aphume ngqo wayesebatshela. Aningazi na, ngumesiya ovukileyo. Akazange asho lokho. Niyabo, uvele nje ubanika umbhalo. Njengoba kwenza uJohane, nabo bonke abanye. Niyabo, wavele nje bazofanele bazixoshele bona lokho. Bazofanele bazehlulele bona. Manje, ungalali, zehlulele. Nina eningaqondile enilibele enhliziyweni ukukhola konke abaprofethi akushilo kwakufanele kufezeke. Ukusola kunjepho kulabo ababezisho ukuthi babemazi. Niyabo, qaphelani ukuthi usondela kanjani endabeni. Akaphumi neze ngqo njengoba ngishilo emizuzwini embala edlule wayesethi awu anazi ukuthi ngikumesiya weni walonyaka na, anazi ukuthi nginguye na. Inceku kaNkulunkulu yangempela izikhombi neze yona uqobo ngaleyo ndlela. Umbhalo uyayikhomba ukuthi ingubani impela iyokwenze njalo. Kodwa yabanakisa lokho abaprofeti ababethe akubhekwe konyaka kaMesiya. Niyakubona na? Buyelani emuva ngqo. Nina eningaqondiwe nenilibele enhliziyweni ukuba ningakholwa konke abaprofeti abakushilo ngoMesiya kufanele kufezeke. Yena njengoJohane izile iBhayibheli malimkhombe ayeyikho kubo. Lokho kwakufanele kwenziwe kube sobala ngokwenene. Uma izwi lalimkhombile lokho kwakufanele kube sobala ukuthi isithembiso sasingubani ababesibhekile. Babazi ukuthi wayekade ene omunye wayefanele afike enkundleni ngaleso sikhathi. Ngani wena uthi manje ake nginikhombise ukuthi izwi yini elithi ifanele okwenzeka ngalolu suku? Angisuye kulobu busuku ngizama kunitshela izwi ngezwi ngisho nasesikhundleni indawo amagama nezinombolo yonke enye into nazo zonke lezi zibonakaliso izikhathi nayo yonke into ukuthi sisesikhathini sokuphela ngona impela ningabona ukuthi ngikhuluma ngani niyabo bugani lokho kuzobala akukhula kufanele kudinge okunye okuningi ukukhonjwa wathi inkangezela lapha emhlabeni hlelani imibhala kuyi elicabanga ukuthini nokuphila okuphakade bayilokho okuyafakaza ukuthi ngingubani niyabo ukuthi ngingubani qaphelani uqala ngomose umprofeti umprofeti uDuteronomy ishumi nesishiyagalombili ishumi nesihlanu Manje ngibhekisisa ubhalo lapha kuDuteronomy ishumi nesishiyagalombili ishumi nesihlanu uMose wathi inkosi uNkulunkulu wakho yabo uNkulunkulu wakhuluma kuye esiqongweni sentaba futhi oh hey ukuthi uba bathi akuthi inkosi akukhulume uMose hayi uNkulunkulu fune sibhubhe wathi basho kahle ngizo angisayi kukhuluma kubo kanje kodwa ngiyakubavusela umprofeti nalowo bekungumlezo wakhe kusukela le Yilokho okuzokuxazulula yonke into ekugcineni kuzofanele ngoba izwi lenkosi lizofanele libe kumprofeti liyona nto kuphela elingafika kuyo uma lingafiki kwephula izwi likaNkulunkulu futhi kumenza asho into eyiphutha yabo alisoze laya ecollege liya kumprofeti nomprofeti uthi uyayivela kuNkulunkulu ogcotshiwe nokuthi wazi kanjani ukuthi kuyikho futhi hayi okushiwo ngumuntu sibe noElijah namabhanji nayo yonke enye into namashalofu aphezu kweziko nazo zonke izinhlobo zemiphedo ezachezukela ebunhlanganweni nayo yonke enye into kodwa kuyofika kulomhlaba ngesithembiso sikaNkulunkulu inceku kaNkulunkulu yangokoqobo ikhonjwa nguNkulunkulu ngezwi lakhe liyimpendulelo suku ezohlela umlobokazi ngokuhlelekile ingcosana encane ngempela ngesibalo yebandla bese eyihlwitha kunjalo uyokwethula bhekani nango engangikhuluma ngaye niyabo lokho kuyofika nakho konke lokho abaprofethi ababekushilo ngayo nokwalonyaka ngani impela kwakuyothakaseleka ukubuza esho lokho nani ngethande ukubuza esho lokho na bonke abaprofethi basho nge khumbulani washo ukuthi abaprofethi babeyothini ngaye uqobo ezicaphuna yena uqobo ayekushilo futhi wayeyizwi ecaphuna manje ake silalele amazi awacaphuna ningathanda ukuza lokho akusho ukubona ake sithwale ingxoxo yabo manje ngaphambi nje kokuba sime manje batshela kafishane ngazo zonke izenzeko zakamuva zokubethelwa ngendaba ethuneni nengcwaba nabesifazane ababembonile nomunye wathi bambonile kanjalo njalo wathi bamtshela kafishane ngalokho futhi uqhubeka ngonezwi mayelana ezicaphuna yena uqobo ngezwi manje bukani kuZakariya ishumi nambili kufanele ukuthi wacaphe yona uZakariya ishumi nanye ishumi nambili ngokuba wathengiswa ngezinhlavu zesiliva ezingamashumi amathathu wayengafanele yini uMesiya ukuthengiswa ngezinhlavu eziyisiliva ezingamashumi amathathu na kumahubo amashumi amanye nani isishiyagalolunye wakhashelwa ngabangani bakhe niyabo Zakariya ishumi nantathu isikhombisa washiywa ngabafundi bakhe Umahubo amashumi amathathu nanhlanu ishumi nanye wamangalelwa ngofakazi bamanga ngoIsaya amashumi amathathu nanhlanu isikhombisa ethule phambi kwabamangaleli bakhe akazange uvule umlomo wakhe kulungile mnumzane Isaya amashumi amahlanu isithupha washaywa Amahubo amashumi amabili nambili amashumi amabili nambili wamemeze siphambanweni uNkulunkulu wami ngushiyelene na onke amathambo ami ayangiqolozela babhobozile izandla zami nezinyawo zami bukani iziprofetho ayengakhuluma ngazo Isaya isishiyagalolunye isithupha sizalela umntana intombi yakukhulelwa kanjalo njalo kanti futhi kumahubo amashumi amabili nambili ishumi nesishiyagalombili babelana ngezingubo zakhe uIsaya isikhombisa ishumi nane intombi yakukhulelwa amahubo amashumi ababili nambili isikhombisa nelesishiyagalombili bamenza wabhingwa yizitha zakhe ayefanele ukuba abangani bakhe izitha zakhe ibandla kumahubo amashumi ababili nambili futhi waye akukho thambo elephulwayo kodwa bagwaza izandla zakhe nezinyawo zakhe Isaya amashumi amahlanu nantathu ishumi nambili wafa nezelelezi ku-Isaya amashumi amahlanu nantathu isishiyagalolunye walinyazwa futhi wembelwa kanye nabazalwane abacebile kumahubo ishumi lesithupha ishumi wavuswa kwabafileyo udavide washo njalo angiyikuvuma ukuba ungcwele wami abone kubona angiyikushiya umphefumulo wakhe ehaydese wayezovuka kwabafileyo Malaki wesithathu uJohane umbhaphathizi wayengumanduleli wakhe naye yonke imifanekiso angahle ukuba wedlula kuyo ngisho naku-Isaya engumfanekiso wakhe phezu kwentaba lapho uyise u-Abrahama amthatha khona kuGenesis amashumi amabili nambili kwakumanje abaqala khona ukubona ukuthi ubani owayegcwalisele imibhalo eyathenjiswa ngalolo suku kwakungaleyo nkathi emva kokuba kwasekuleyithi baqala ukubona awu awume kancane niyazi ukuthini bazi ngaleyo nkathi ukuthi umngani wabo uJesu obethelwe wayengumprofethi owayethenjisiwe babazi ngoba niyabo babengatshelwanga kafishane ngemibhalo kodwa lapha zonke lezi zinto efanele ukwenzeka esiphambanweni zonke lezi zinto nina eningaqondiye enilibele ukuqonda konke abaprofethi abakushilo ukuthi uMesiya uyakuhlupheka kanjani futhi angene enkazimulweni yakhe bese evuka ngosuku lesithathu masala kubehamba yebo kunjalo ngithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu na basho akumangalisi izinhliziyo zabo zavuthwa iziprofetho ayezinikeza esagcwaliseka base beqalake ukuqonda ukuthi umngani wabo umuntu ababedla naye bakhuluma naye bazihlanganisa naye badoba naye balala emahlathini lowo owagcwalisa onke amazwi ehora elitshengisiwe kwakulapho-ke babehambe amamayela ayisithupha kwakubonakala kuyisikhathi esifishane kakhulu ngiyethemba futhi babekade bezwe intshumayelo yamahora ayisithupha ngesiprofetho esiqinikesiwe isikhathi esidanyana kunaleso esibe naso kulobu busuku niyabo manje kwasekuthi ukuba leyithi ngesikhathi sokuhlwa izinkanyiso zakusihlwa zase zifikile kuyafana manje bandla izinkanyiso zakusihlwa sekufikile amaHebheru ishumi nantathu isishiyagalombili nguyena izolo namuhla naphakade izehlakalo zichasiswa iziprofetho kuyafana namhlanje ukukhanya kwakusihla kwethenjiswa ngumprofethi kankulunkulu kuZakariya ishumi nane isikhombisa kwangathi futhi kungavula amehlo ekholwa leqiniso ezihlakalweni esenzeka namhlanje esifakazelwe yiziprofetho ukuthi sisesikhathini sokuphela uJesu yeza khona-ke wathi kuyoba khona usuku olungayikubizwa ngokuthi ngobusuku noma imini wathi kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngukukhanya manje siyazi ngokomumo womhlaba ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga manje umprofethi wathi kuyakuba nokweluleka okude kwesikhathi oluyoba ngoluhwaqabele uhlobo lwe lwalungenakubizwa ngemini noma ubusuku kuluhlobo lolunyama usuku oluyisigayegaye manje yaphumaphi indodana na ini leyo kwakuyi-NDODANA esikhuluma ngayo manje ukuthi i-NDODANA yemvelo iphuma empumalanga bese ishona entshonalanga yena lowo nkulunkulu ofanayo lona lelo langa elifanayo njalo kanye ne-NDODANA kankulunkulu yaphuma kuqala empumalanga kubantu basentshonalanga futhi manje emva kokuba izihambile benzeni na iminyaka engamakhulu amathathu kamuva baqala inhlangano yabo yokuqala ibandla eliRoma Katolika Ngesikhathi seminyaka yobumnyama bahamba base bephuma benzani na into efanayo selokhu kungusuku obelungabizwa ngemini noma ubusuku babeneziyalo ezenele futhi babekhona ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu futhi bahambe kukhanyeni ababenako benza amabandla abo bakha izibhedlela nezikole kanjalo njalo namakholeji bathumela abantwana babo esikoleni kodwa umprofeti wathi kuyakuba ngokukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa indodana iyolunguza futhi kuyakuba ngokukhanya ini indodana efanayo NDODANA eyembula enyameni ngesikhathi sasekuseni emuva lapho iyokwembula futhi ngesikhathi sokuhlwa manje khathelisani uLuka ongcwele ishumi nesikhombisa amashumi amathathu futhi ngalolo suku njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma ukuhleleka kwezwe ngesikhathi indodana yomuntu yembulwa yoba khona ukukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa indlela yenkazimulweni impelani yayifumana ohe bantu sikuphi na izizwe ziyehlukana uIsrayeli uyaphaphama izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo izinsuku zabo zize zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthi yayo ekusiseni eshelela ingene olwandle buyani obahlanzekileyo niye kwabakini usuku lokuhlengwa seuseduze izinhliziyo zabantu zehlulwa kwesaba cwaliswane ngomoya lomsane mihlathi zibani zenu bekani phezulu kuhlenga kwenu sekuseduze kungcono nenze njalo fowethu utate yisikhathi esishayisa uvalo ngempela bekisisani izinto eziprofethiwe bekisisani izinto zenzeka bekisisani sonke iziprofeti zigcwaliseka khona ke siyabona ukuthi konke lokhu kumayelana nani akusizo isikejane umusho obuhlala uNkulunkulu eqinisa amazwi akhe impela idwala lishayiwe bangani balekelani kulo ngokukhulu kushesha eningakwenza isiprofeti osiqinisekisa usuku esiphila kulo asikhonelise amakhanda ethu
study for just a moment. God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and
uNkulunkulu othandekayo niyaluqonda usuku esiphila kulo bangani na ningalokotha niphikisane noNkulunkulu na ningasho ukuthi akaqinisile abe elifakazisile na ungumhumushi wakhe yena niyathanda ukumkhonza na manje amakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo zethu zikhotheme fowethu dadewethu lesi kungahle kube yisikhathi sokugcina sethu sokubonana singahle singaphinde ukuba bengingabuya unyaka kusukela namhlanje uma ngiphila ungaba nabaningi olapha manje ongayikuba lapha ngaleyo nkathi futhi ngiyodingeka ngidibane nani enkantolo yokwahlulela futhi ngiphendule ngakho konke engikusho kulobu busuku phambi kukaNkulunkulu nisekahle engqondweni yenu ningakwenza manje lokhu kakhulu kuNkulunkulu na uma nazi ukuthi nizibuke wena nje sibukweni sokubuka sikaNkulunkulu iBhayibheli akunendaba ukuthi wena ungubani uthi uthi ngiyazi ngisilele kakhulu ngokuba indodakazi kaNkulunkulu buka indlela engenza ngayo ngisilele kakhulu ngokuba indodana kaNkulunkulu bukani indlela engenza ngayo kodwa uNkulunkulu angifuni ukuba lapha ngifuna ukuzabalazela leyo ndoda ngifuna ukuphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu nje noma ngabe ngubani noma ngabe ukuphi endlini yonke yebo ngifuna ukuba indodana kaNkulunkulu ngifuna ukuba indodakazi kaNkulunkulu ngifuna ukugcwalisa yonke into inkosi yami eyiyalile manje uNkulunkulu libusise ngiqagele amapercent angamashumi siyagalolunye ezethameli manje buka lapha mngani wami ukuba ke wawuphila ezinsukwini ngenkathi uzo Johane shumela na ukuba ke wawuphila ezinsukwini ngenkathi uJesu wayelapha na wawuyothatha uhlangothi lukabani na ukuba wawuphile kwezika Jesu kumbula uma wake ukuba wawuphile emuva lapho akuyoba njengoba kunjalo manje uJesu ofanayo uyazazisa ngezwi lakhe niyabo futhi alithandeki kakhulu kubantu kodwa ake ngilitshele angizami ukutshela abantu ukuba bashiye ibandla noma ngifuna ukuya enkonzweni ungakuyeki ukuhlangana kodwa angizama ukulitshela khona ukuba nikwenze ngokufuzula ningene embusweni kaNkulunkulu nithole lezi zinto izwe bandla aPentecoste ninani ngena kakhulu yizwe ningena kakhulu ezweni kulula nje nilokhu niqhubeka nokubuka amathelevishini nazo zonke lezi zinto nendlela abenza ngayo nakho konke lokhu lento yokuqala niyazi amakholeji izikole ziqala ukuxegisa lapha nalapha ya nalokhu nalokho nokunye lento yokuqala niyazi kuzofanele kufike ngaleyo ndlela ibandla lePentecoste ungumsekeli wami omkhulu kunabo bonke ngeke ngasho lutho kumelene nawo kodwa yilokho engikukhalelayo bazalwane bami iphumani biza anisenayo imihlangano nevame ukuba nayo abantu abasenjengoba bevame ukuba njalo kodwa uJesu Kristu usafani masikuduke singene kuye manje nina eniphakamise izandla zenu kumbulani kwakukhona idwala elishayiwe ehlane nalowo mthombo usavuliwe kulobu busuku idwala labo elalishayiwe uKristu uyilelo dwala elishayiwe futhi kulobu busuku ngokwazi kwami ibandla lingahle isikhathi sokubiza singahle kuba sesivele sedlule angazi ngeke ngakusho lokho kumbulani abantu baqhubeka ngqobe nemihlangano ngokufanayo nje emva kokubethela kukaJesu ne nabo bonke abantu bayoza bezisani bayoqhubeka ngqobe shumayela futhi bethi bayasindiswa nayo yonke into kube sengathi nje izwe liqhubeka njengoba kwakunjalo bathi kodwa kuyobe sekulethi kakhulu ngaleyo sosikhathi usenethuba mfowethu usenethuba dadewethu ngena embusweni kaNkulunkulu awudingi ukuthi ungene phansi kwanoma yini enye into kodwa nje ukukholwa kusobala ukukholwa izwi lakhe uyilelozwi Nkosi Jesu ngiyazi ukuthi ngizibuka mina uqobo esibukweni sezwi likaNkulunkulu oh ngisilele kangakanani kodwa uNkulunkulu othandekayo lapha kulobu busuku ngalobu busuku bangomsombuluko lapha eSan Bernardino eCalifornia kuleli holo lapha yilokhu kuphele nginakho Nkosi kodwa ngizokunika wena ungangithatha njengoba nginje Nkosi na ungangivumela ngibalekele siphambanweni ngokukhulu kushasha na ngibona ngisho nezithunywa, ngibona isikhathi, ngibona ukubizela ngaphandle kweSodoma, ngibona izibonakaliso, ngibona iqembu likaAbrahama lemukela ukukhanya, ngibona ukubonakaliswa uJesu ebonakaliswa futhi phakathi kwethu ngqo, njengoba kwakunjalo, ngibona zonke izinto owazethembisa, ngibona bazifanisa nomunye umuntu, ngiyabona wena washo ukuthi njengoba kwenzeka emhleni kaMose ukuthi uJambi noJane bayobuya kanjani ukuba bazifanise nomunye umuntu futhi bazalokhu besele khona ngqo kuleyo ndawo efanayo yokuthululela izibi ababe kuyo. Niyabo abakwazanga ukulandela uMose ngalelozi futhi bathathe labo bantwana babakhiphe lapho bayongena ehlane ngoba babehlanganiswe neGibhithe. Babengena kukwenza nakuba babenze imisebenzi efanayo nayenzayo kodwa ubuwula babo babasobala. NeBhayibheli liyasho lowo ngu-isho kanje inkosi uyokwenzeka futhi ngosuku lokugcina. Futhi nikubona ngamehlo enu qobo uma ningakaba kamoya ngeke ngakuchaza. Akuna sidingo kimi sokuchaza, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Asiye kuye manje sisenethuba, nizokwenza na? Uma ninesidingo zombhaphathizo kamoya ongcwele, uma ninesidingo sokuphinda nizinikele impilo entsha umelusi wenu ngeke anidedela uyonithanda ngakho. Zinikele nje wena uqobo ngokupheleleyo kuNkulunkulu kulobu busuku siselapha. Akuthi yebo ngiyazi bekulukhuni kusika kuxakile, angikusho lokho ukuba ngedeleleke, ngenza lokho ukuba ngibe qotho, ngenza lokho ngoba ngiyamthanda, ngiyamthanda uNkulunkulu futhi ngikwenza ukuba ngizame ukunisiza. Futhi iqiniso mngani, ngikholwa nangayo yonke inhliziyo yami, ngakho konke ukukholwa kwami ngikholwa ukuthi umlayezo uvela kuNkulunkulu. Ukulokhu kufakazela nina iminyakeni. Manje lalelani kulobu busuku, zinikeleni ngakho konke eninakho, yonke into ebeniyidinga. Ngiyakholwa ngeyeqiniso inhliziyo ezinikele uma nizoma ngezinyawo zenu futhi niphakamisele izandla zenu kuNkulunkulu bese nithi, Nkulunkulu othandekayo, ngilapha, ngithathe Nkosi. Awusaziko ukuthi ngizozama ukusebenzisa umqondo ongowami nokuhumusha okungokwami. Izwi lakho lithi ngifanele ngibe ngcwele, ngifanele ngizale ngokusha, ngifanele ngigcwaliswe ngomoya. Kuzothi ke umoya ungiholele kulo lonke iqiniso. Nkulunkulu othandekayo, ngilapha, ngihole. Ningakwenza lokho kangako na? Uma nikwenza lokho kangako, phakamisa isandla sakho uthi ngiyavuma ukwenza lokho, ngiyavuma ukukwenza. Manje ke sonke asime ngezinyawo zethu. Njengoba nginje ngingenaso nesizotho sicelo, kodwa ukuthi ikhazi lakho lachithelwa mina nokuthi uNkulunkulu nguye kuphela umnyango zange. Manje thulani konke kumsebenzi wenu, yonke enye into ukukhathala kwenu, yonke into ukuba ke benifa manje na? Njengoba nginje wena uyomukela, uyokwemukela uxolele uhlanze wemukele ngoba ungasibamisa isandla sakho kuleli vesi manje na? Ngiyethembisa ngizokukholwa, lika Nkulunkulu ngiyeza. Ngiyeza. manje umshayi weogani esaqhubeka qhubeka nokushaya makuthi ngamunye wethu matshitshi namabhungu enibancane liyafuna ukuphuma kanje lapha emgwaqeni lesi sigejane sezixhwanguxhwangu na dadewethu ufuna ukuba nezinwele ezimfishane kanti kungukuhlonipheka komnaziri kuNkulunkulu ukuba nezinwele ezinde na kuyihlazi kuye ukugunda izinwele zakhe ningazigqoka yini lezi ziketi ezindadlana nezinto abazigqokayo namhlanje le ngubo yokugqoka yokungabi nasimilo nomzimbo wakho obonakala kuyo phandle lapho emgwaqeni na bewazi yini ukuthi wonke wesilisa okubukayo uphinga nawe enhliziyweni yakhe na futhi uziveza wena kanjalo liyazi yini besifazane nina enizipendayo ngunye kuphela wesifazane ebhayibhelini owake wazipenda na futhi uNkulunkulu wamnikela ezinjeni uJezebel igama ebelizondwa selokhu kwaba lusuku lwakhe ngenxa yezenzo zakhe zalokho niyazi kwakungu-Eliya umprofethi owaqalekisa lokho futhi wambizela phandle ngaleyo ndlela na niyazi yini ukuthi kwakunguHerodiya uJohane umbhabhathizi amlandelayo na niya anifuni ukuba yileyo nto yaseHollywood yezwe uma lithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alukho kini mfowethu umngani ongumfundisi lutho ngiyacela ngiqondeni ngingumfowenu uyafuna ukuzihlanganisa nani namalunga ebandla elithize Methodist Baptist kube noma ngabe ubuyini ufuna ukubambelela kulelo hlelo ngoba unyoko nogogo wakho babambelela kulelo na uphuma entweni ethize ukuba angene kulokho lokho kwakungukukhanya kwalolo suku lokho njengasezigathini zikaNowa lolu ngolunye usuku uthi awu ngangine lolu akusilo usuku lwePentecoste unyaka wePentecoste sewedlule iPentecoste ayisekho lezi yisikhathi sokuvuna niyabo lesikhathi sokuvuna ukuvuna amanzi asethululiwe uhlamvu luyavuthwa ngena ohlamvini mfowethu othandekayo ngizwe ngikholwe uma ungikholwa ukuthi ngincika kuNkulunkulu ngakuthi ngamunye ngendlela engeyakho sikhothamise ikhanda lethu ngokuzithoba futhi sinikele umkhuleko esaziyo ukuthi sifanele siwunikele kuNkulunkulu ngithathe njengoba nginje futhi mfowethu dadewethu ngizibeka mina ealtari kulobu busuku futhi uNkulunkulu ngibumbe futhi ungenze ngehluke yenza ukuthize uNkulunkulu ngenze ngendlela yakho ngicabanga ukuthi kulula ukuma lapha bese usika abantu babe yizicucu kanjalona kuyinto elikhulu kuyenza kodwa maye kimi uma ngingakwenzi uNkulunkulu othandekayo njengoba lezi zithameli zikhothamisa ikhanda lazo nenhliziyo kule mizizwana enesizotha lapha yokuvala kwalesi sifundo seBhayibheli uma sibona kuqinisekiswa kukamoya ongcwele owazamazamisa lesi sizwe emuva naphambili nasemuva naphambili izivuselele ezinkulu nokuqinisekiswa sazi ukuthi into ethizo izolandela lokho bese ke sibona lezo zingelozi eziyisikhombisa zehlela lapho esiqongeni saleyo ntaba ngale eArizona ngenkathi ngisho namapaperbhuku esizweni sonke ecwele khona ukubona uJesu qobo lwakhe lapho ezibhakabhakeni ebuka phansi futhi esho ukuthi ezambulweni ishumi isikhombisa ngomlayezo wengelosi yesikhombisa lezi zimpawu ziyovulwa izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwaziswa ukuthi abaguquli abaphilanga isikhathi eside ngokwenele ukukhipha futhi lapha lezi zimpawu ezisikhombisa ezavalela ngophawu yonke into luyovu ulwa ngalolo suku ukubona lezi zibonakalisi ezinkulu nezimanga okwenziwe kwaqinisekiswa kwashiwo phambili kukangenzeki futhi akukaze nangesisodo esikhathi owake wehluleka kithi kodwa ukwenze kwafezeka njengoba kwashiwo nje uNkulunkulu othandekayo siyaqonda ukuthi uJesu Kristu phakathi kwethu siyazi ukuthi ulapha kulobu busuku uNkulunkulu ongena kubonwa ulapha nathi futhi angaqinisa zonke izithembiso azenze ezwini lakhe ukuthi ume kanjani futhi wafakazisa kubo nemihlane ifulathele ekuqaleni kwasekuqaleni ngaphambi ngisho kokuba abazifanisa nomunye umuntu bangene eringini kosi noma bengena ekuncintisaneni njengoba kwakunjalo ubonisile futhi wafakazisa waprofetha futhi washo ngayo impela indlela okwakuzokwenzeka ngayo futhi siyakubona kwenzeka ngaleyo ndlela futhi baba nkulunkulu siyazi ukuthi kungebe ngumuntu kufanele kube ngunkulunkulu ngakho siyazi ukuthi nguwe lapha kulobu busuku sithethelele ngezono zethu nkulunkulu othandekayo ukuphilisile ukugula kwethu manje sithethelele izono zethu kosi ngokungabi uhlobo lomkristu esifanele sibe yilo hayi sizisho ukuthi singowesilisa noma esifazane ogcwele ivangeli futhi lapha sizithola thina uqobo sincipha njengenkukhu yehlelo sisize uNkulunkulu othandekayo sithathe futhi sinyakaziswe ngomoya wakho ongcwele futhi uma kukhona noma yini kithi engafani nawe kukhiphe kithi Nkosi bese umilise izinyawo zethu ezwini elingcwele likaNkulunkulu futhi vumela umoya ongcwele ushise phansi enhlizweni yethu futhi ukhiphe wonke amanyelela okungakholwa nokozela kwalolu suku oh asivuke futhi sizinyakazise thina siphe khona uNkulunkulu sihlanze sibumbe senze uNkulunkulu siphe khona Ume khona phakathi lapha kulobu busuku Nkosi obambe inhliziyo yabo lolo hlambu leyo mbewana ezokhalelwa kaNkuluNkulu olumise lokuphila kusukela kusekeleni kweze ngiyazi Nkosi ukuthi babophezelekile ukuzwa kaleli hora ngakho ngiyakhuleka kaNkuluNkulu ukuthi uzogcwalisa umphefumulo wabo futhi ubakhanyisele ngumbhabhathizo fresh kaMoya Ongcwele bese ubathumela endleleni yabo bejabula futhi bethokoza Nkosi uNkulunkulu ba ngiba Nika wena angibazi ukuthi bangobani wena uyabazi libophezeleke kuphele kushumayeleni izwi lakho Nkosi njengoba ulembulile wena ubophezeleke kuko konke kwalo lapho imbewu wela khona ngiyaliphosa nje Nkosi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi liwele komunye umhlabathi ocebile kulobu busuku ukuthi abaningi bazolibona Nkosi futhi livuleke emaKristini akhanyayo ngalolu suku lokugcina ukuthi into enkulu esiyibheke ukuba ifike izofika ngokusheshsha Siphe khona Nkosi futhi uzothatha ibandla lakho mlobokazi wakho futhi umyise ekhaya silibona lihlelwa ngokuhlelekile woza Nkosi Jesu sinikela konke kuwe egameni lika Jesu Christu ngalemivuzo amen Ngiyamthanda Ngiyamthanda Ngoba wangithanda qha wangithe ngelinzindiso owasekhalva Niyamthanda na? Awu, khona ke nifanele nithandane. Xawula nani uma nicula lelo futhi. Ngiyamthanda Ngiyamthanda Ngoba wangithanda qha wangithengelisindiso Manje asimnike udumo bangake owazi lelo culo ngomdumisa ngomdumisa dumisani uNdlu ngokubulawelwa izoni nikeni inkazimulo nonke nilabantu ngokuba igazi lakhe lisusa ibala ngalinge asicule manje ngomdumisa ngomdumisa sane wodlo nokubula wena zone nige ningazomulo nonge nabantu awuzizwa ukolo bheke konke na phamisa isandla sakho bese uthi ho lokho kungenza ngizise ngikahle foyethi ngiyawathanda lawo maculo ayifashion endala aniwathandi na ehlela enhlizweni ngomdumisa ngomdumisa Asiphakamise izandla zethu nje manje futhi zidumise uNkulunkulu sonke ngendlela yethu uqobo. Nkosi Jesu siyakubonga, siyakudumisa Nkosi. Sikunika uthumo ngabantu ababizele ngaphandle, abaphuma eBabiloni. Siyakubonga ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu. Siyakubonga ngoba yena usenza sihlanzeke ngalomzuzu. Sicela intethelelo ngeziphambeko zethu, ubuthutha bethu Nkosi, sikhubekizo sethu ebumnyameni. Wo uNkulunkulu, kwangathi zingavuka sikhanye futhi zihambe ukukhanyeni kwakusihlwa. Futhi sibe yizitshelo somuthi ozayo ngokukhanya kwakusihlwa. Sibe khona uNkulunkulu othandekayo, sizinikela thina uqobo kuwe egameni likaJesu Kristu. Manje amakhanda ethu ekhotheme, nginika abelusi abasekela inkonzo.